Asiqhubeke nekuma nje kwesikhashana sisakhuleka ake sikhothamise inhloko yethu. Ngosi siyathokoza manje ekuseni kubuya endlini yaNkulunkulu. Kulenye inkonzo futhi siyakhuleka uNkulunkulu kuthi utosiqondzisa manje ekuseni nje kuwo onke emaphutha ethu. Sikhombise indlela losimisele yona ukuthi sihambe ngayo. Futhi usiphe umsa wakho neluthando kuze silandzele leto tindlela nemiyalo netinhlitiyo tethu tonke kuze sitholakale ngalelo langa sikuKristu singenasici ngoba siyakholwa Nkosi ukuthi kubuya kwakhe sekusedude. Sibona tonke timonakaliso latsithe etiyokwendeka ngaphambi kokubuya kwakhe. Manje tiyagcwaliseka. Ngekuthokoza silangathelela lo mzuzu. Njenga-Abrahama wasendvulo walangathelela indvodzana yesethembiso futhi abona leto tibonakaliso tekugcina taNkulunkulu tehlela emhlabeni. Khona-ke wathi kuthi kungeke kusaba sikhathi lesithe indvodzana ifike. Namanje sibona kuphindzeka futhi. Jesu wasitshela kuthi uma leto tintfo setigcwaliseka kuthi kumele siphakamise tinhloko tethu kuthi kuhlengwa kwethu bese kusedvute. Kudideka kwesikhathi buhlungu lobukhulu emkhathini wetive kutamatama kwemhlaba etindzaweni letehlukene kubhodla kwelwandle inhlitiyo tebantu tehluleka ngenxa yekwesaba. Siyaconza kuthi zikulelo hora lapho tive tingathi kuthi titokwenta njani. Lenye imphi iyacubuka. Kubukeka kutoba njalo. Kuyoba into lebuhlungu kanjani pho? Umhlaba uqheketeka emkhatsini. Bososayensi basho kuthi kukhona bumatima lobusedude. Siyalibona liBhayibheli likhuluma ngako lokhu. Ngako Nkosi, sisite namuhla kuthi sime kulendlu yekucondziswa. Kuthi sithathe imiyalo kuNkulunkulu wethu. Kuze sichubekele embili kulesikhathi lesi sebumnyama sikhanye kukhanya ngoba kungahle kube lithuba lethu lekugcina kwenta njalo. Lokhu sikucela ngeligama la Jesu nangenxa yakhe. Amen. Hlalani phansi. Impela lokhu ngikubona kulithuba lelihle kakhulu kuba lapha ethabanekeli manje ekuseni. Futhi ngiyacolisa ukuthi asinayo indzawo yokuthi nihlale kuyo khona lapha nonke. Nale ndzawo igcwele ma futhi kumiwe ndzawo tonke ngaphandle. Nine bantu leningephandle manje ningalalela lokhu emsakatweni wenu. Ngiyakholwa emashumi lasihlanu nesihlanu kuya emashumini lasihlanu nesikhombisa. Nine bantu labangephandle nalaba senzaweni yekuphakathi imoto nalaba setitaladini ningalalela lokhu emsakatweni wenu emkhatsini wemashumi lasihlanu nesihlanu nemashumi lasihlanu nesikhombisa esiteshini semsakato. Ngako sitamile bengibuya njalo ngita lapha kutama kuba cishe ngibe nemhlangano tinsuku letilishumi kutokhuluma ngesifundo seteacher tekugcina letisikhombisa ngoba emkhathini naleto teacher kunemacilongo. Futhi benginitshela lapho bengitoshumayela ngemacilongo lasikhombisa kuthi ngiyowaletha kanye neteacher netinhlupho. Futhi ngicabanga ukuthi kuyoba sikhathi lesihle ngisanza kubuya e-Africa nebantwana abakaze babe nalo liholiday labo. Umfanyana wami Joseph bekahambe esikhashanyana kudzinge emavikana lambadlwana kudadisha ekufundzeni kwakhe. Uphasile kahle kepha akashayanga khona kahle kahle. Ngako samgcina eTucson kuze ngesikhathi ngise-Africa. Futhi wachubeka nekufundza kwakhe kuze abambabambe nalokunye esikoleni sasemini. Futhi sase sesiyabuya futhi ngacabanga ukuthi ngesikhathi bantwana baseholidini labo ngitawuba nemhlangano lomncane nebantu lapha bese ngishumayela letifundo leti. Kepha ngesikhathi sifika lapha sathola ukuthi asinakuyithola ihola yesikolo. Futhi bengathi kuthi leli thabanekeli belingeneli kuhlalisa abantu futhi libende bahlale ngekukhululeka ngendlela lokufanele babe ngiyo uma nginalo mlayeto. Ngako kubite kuthi sesende emalungiselelo lehlukile. futhi esikhundleni sekuba nebusuku lobulishumi lebe sihlele ukuthi sibe nabo. Yebo ke ngibe sengenda inkonzo nje letimbili ngelisondo. Kuleli sondo, lisondo lelitako, nasesontweni lelilandzelako, inkonzo letimbili. Ngako, kepha asikakhiphi satiso. Futhi ke uma kukhona lo vile ngandlela thite futhi tinkonzo beyoqala mhla tingemashumi lamabili nesiphohlongo eholeni yesikolo uma uNkulunkulu avumile. Yebo ke uma ninabo noma ngubaphi bangani nithole noma ngutiphi itabelo kumahhotela betimoto bengingakumisa niyabona ngoba kuthi ba asinaso sikhathi lesenele sekukwenda abalitholi emahhola esikolo. Futhi manje ngifuna ukukhuluma ngetinkonzo tebuvangeli nje ngelisonto ekuseni. Futhi ngelisonto ebusuku ngifuna kuba nemthandazo walabagulayo. Futhi siyethemba ukuthi uNkulunkulu utohlangabetana nani nine bantu labagulayo. Angathi kuthi Billy utoni nakekela kanjani. Ngiyethemba utoni niketa emakhadi ekuthandazelo noma ngayiphi indlela lato lawula ngayo libandla. Kepha sitokwenda konke lokusemandleni kuthandazela wonke umuntu logulako kulamaviki lamathathu letako lesihlose kuba netinkonzo ngawo uma kuba senthandweni yenkosi. Kanti ke etikhathini letinengi kuyaye kube khona kucocisana kweludzaba loluconzene nemuntu ngqo. Umuntu lothite ufuna ukubona umzuzu nje ngendlo thite noma ngalokunye lokufana naloko. Ngako sito bangakhi lapha lofuna kungibona ngasense asibone isandla sakho. Wow, ngubani ongafuni na? Ngako ke si kubonakala kwangathi kutoba matima kubathola. Ngako phala sicelo sakho bese uyatithumela utinike Billy kuze ngitithole lapho. Futhi manje utomemetela ngiyacabanga ngemakhadi ekukhulekelwa uma sekufanele akhishwe. Bangakhi bazalwane laba bafundisi bethu lo lapha manje ekuseni na asikaze sibe nelithuba ku angicabangi nibemukele noma ngumuphi wabo na bangakhi bafundisi laba lapha manje ekuseni ake niphakamise nje tandla tenu noma nisukume ake sibone ukuthi bangakhi bafundisi laba kuleli bandla manje ekuseni. Yebo ke kuhle ayibonwe inkosi ngalamadoda ngifisa kube besinesikhathi kube thula ngamunye ngamunye wabo kodwa nginesiqiniseko ukuthi niyababona futhi si uNkulunkulu uyabathi enkonzweni yabo futhi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu utoba busisa kakhulu. Futhi akungabateki ukuthi labanengi babo bavale tinkonzo tabo kuthi bethe lapho umnakethu Junior Jackson futhi ngiyacabanga umnakethu Don Raden futhi lapha ya lokusakata kuyefika emabandleni abo kanti ke futhi nasetulu eNew York nakuletinye tindzawo eVenlong loku kuhamba ngelicingo loluconzene nalelo nalelo bandla manje ekuseni. Ngiyajabula kubona umnakethu Richard Blair ahleti lapha. Ngisanza kufunda incwadi ngendlo lenkulu uNkulunkulu la endile emkhathini webantu lapha ya. Ngalele linye lilanga njengoba ngiconza ngingaba neliphutha umnakethu Blair. Uma nginalo ungiconzise bekasebenda asita invoice ukuxhumanisa gezi encolweni noma indlo letsite. Ngiyakholwa kwakungiyo ngayifunda lencwadi. Futhi bakweshisela emuva indlo letsite futhi kusenjalo yagijima yaconzisa umlilo wagezi emantini lapho kwakunemfanyana khona lomunye lendvodza lengumnikati wencola umfanyana wakhe umntana losemncane nje futhi yabulala lomfanyana nesisu sakhe sichumbile siyakwathi kubanjwa ngegezi loko ku uma bafa ngoloko lokwentekako emehlwana ashona ekhathi ematinyo ahlangana. Kwaba shaqisa kabi kakhulu bazalwane. Umnakethu Blair wathi wacabanga kungibita lapho bengikhona kuthi ngikuthandazele kepha wakhumbula kuthi kwakungiloko lapho lababili noma bathathu bahlangene ngeligama lami nami ngitawu bakhona emkhathini wabo na babe wakhe wagagabuka sikhumba semino etama kufaka imino yakhe emlonyeni walomfana kuthi uvuleke base baguqa phansi bacala bakhulekela lomfanyana wabuye waphila futhi. Ngabe lokho kwakuliciniso mnakethu Blair na ngulomunye webanakethu labakholekile lapha? Oh lomfanyana ulapha. Yebo ke ayibonwe inkosi kukahle. Sitakucela ukuthi usukume emfana lomncane. Manje sibonga inkosi lethandzekako ngalokho. Nguye loyo uyise walomfanyana. Unguyise na? Ulungile. Futhi nangu umnakethu Richard Blair.
Our God is able to do.
Nkulunkulu wethu ukhona kwenda noma yini. Yebo mnumzane. Kwakwethembisa siphila ebukhoneni bebuNkulunkulu balomkhulu lokhatimulako babe wasezulwini. Nato tonke tindlo lesi tiyendeka uma singakholwa ngiko. Niyabona ukuthi lokho kuvetani ukuthi kwayivuzela ini empilweni leyandvotha ngenxa yekukholwa lokho na. Kwasinziswa umfanyana wayo. Manje uNkulunkulu bekanetingceku takhe letethembekile lapho kunakethu plan nalabanye kukhulekela lomfanyana ngesikhathi akuleso simo. Yebo. Noma kwendekani khumbulani nibantwana baNkulunkulu ophilako lapho lababili noma ngetulu babutsene ngeligama lami lapho ngikhona futhi njalo kubhaliwe ukuthi ulusito impela ngesikhathi sekuhlupheka futhi uma ke kwake kwabakhona kuhlupheka bekunguloyo mfanyana lolele lapho afile emhlabathini ngenxa yekubanjwa ngugezi lo wamngena Ngako siyambonga uNkulunkulu manje ekuseni ngato tonke inhlitiyo yethu ngaleti ngaletindvo leti lasendele tona uNkulunkulu awabusise lamadoda lathembekile futhi esikhatsini lesiphuthumako ngusona sikhatsi sekubuka kuNkulunkulu bese ubuka kuye futhi bese uba nebungane naye ngaphambi kwekuthi sikhatsi lesiphuthumako sifike Siyakwati lokhu uma sinebubele naNkulunkulu singamcela noma yini njengoba ungenda njalo kunoma ngumuphi lomunye umngane futhi ke uhlala alusito ngesikhathi sekuhlupheka ngihlangene esitaladini itolo natsathe wabo umnakethu John Martin bengi kukhona lobeka ngimisile endasi nesitaladi futhi lomunye wendlula futhi wangiphakamisela sandla sakhe sengibuya emuva ekhaya neyati Ubona abantu yonke indzawo bayema bachawule kanjalo njalo futhi lo thathe ke ngiyakhumbula abasandza kungibita lapho lomunye umuntu amshaye emhlana asemotweni wavadlateka umgogodla wonke phansi nasetulu bekafanele abe sishosha impilo yakhe yonke uhleti lamhlanganweni manje ekuseni uthokotela bukhona baNkulunkulu Bengixoxa naye nje lapha ekamelweni ngifuna ukukhuleka naye futhi uthi beka ukhona lapha ndzawana dzide nje ngiyacabanga ayizange ikhona kubuya la ngekhathi kodwa lapha impela uhleti khona lapha edvute nathi kunjalo ungasukuma umzuzwana dzathe kuze abantu ba nangu dzathe dokotela utsite etinsukini letimbalwa letendlulile besathite akasayophinda ahambe emgogodleni loqhumile nako konke ngenxa yekulimala ngekushayiswa futhi nango lapho umile aphilile saka niyati libhayibheli lathi futhi abaphikanga lutho ngako ngoba lo muntu bekeme emkhathini wabo kunjalo nangu umfanyana lobuyiswe kulabafile futhi nangu esifazane nemgogodla lovadlatekile emkhathini wethu sekwentekile Ngako unguye itolo namhla naphakathi malibusiswe ligama lenkhosi simele kuthokoda ngekuphila manje ebukhoneni bakhe futhi sathi kutsi ulusito lwamanje esikhatsini senhlupheko kuyindvokodo kubona umnakethu Veil umnakethu Martin banengi manje ekuseni inkosi nibusise bazalwane ngalokuchichimako manje kuyi ngiyathi kutsi akukapholi kangako lapha kule sicuku kodwa noko ngesikhathi ngisuka eTucson ngalele linye lilanga kwakucishe kulikhulu nakune noma nesihlanu futhi cishe ekhathi nebusuku kwase kungemashumi la emfica nakuthathu futhi ngako lokhu kuvakala kukuhle kimi futhi eParker bathi bekulikhulu nemashumi lamane ngalesihlanu ngaphambi kokuthi sisuke futhi ungacabanga ke ukuthi bekushisa kangakanani Kusobala ukuthi kuselugwadvule futhi manje kulamasonto lamathathu letako namuhla tilishumi nesihlanu ngiyakholwa ukuthi kunjalo noma tilishumi nesithupha tilishumi nesihlanu akunjalo na tilishumi nesiphohlongo futhi namhla tingemashumi lamabili nesiphohlongo futhi namhla lulunye enyangeni yengci kunjalo na ingci tingemashumi lamabili nesihlanu tilishumi nesiphohlongo tingemashumi lamabili nesihlanu futhi namhla lulunye Utawuba netinkonzo ethabanekele. Ningake niyati nithole lokunengkwako ngoba niyabona asikhoni ukuthola lokusekhathi lokulapha manje ngekhathi. Niyati kuya ngekuba kubi nibuye nje uma ningakhona. Futhi ke ngilapha kutohlanganisa emagonsa ndzawonye Ngitama nje kulungisa konke lokhu lokungendela phansi ekutholeni indzawo yokubambela umhlangano uma ngiholeleka ekukwenteni. Ngakho ngicabanga ukuthi ngitobacela ukuthi singeke sitholele yini lithendelethu bese siyalimisa futhi sitihlalele kulo niyati siphume lapha siye lapha enkundleni yebhola noma lengaphandle eplazini futhi silisuse endzaweni lenye siye kulenye indzawo njengalokho inkosi tosihola futhi ngiyeva ukuthi nguloko letokwenda niyati kunembono lomayelana naloko futhi ngiyacabanga ukuthi sizathu sekuthi lokhu kwendeke manje niyati etikhathini letiningi sicabanga ukuthi kubi ngoba tindlo letitsite tiyendeka kodwa niyati kungahle kube nguNkulunkulu niyabona lokuchubela kuletindlo leti uma akusho utokwenda. Ebusukwini lobumbalwa lobendlulile, liningi lenu cishe enyangeni nje ngaphambi kokuya ngale e-Afrika, liningi lenu mhlawumbe linayo le tape. Kini nine bantu lenine ma-tape kulethi kukhetha umlobokati yashunyayelwa e-California. Emzuzwini yekugcina yaleyo tape angikhumbuli ukuthi ngake ngaba lapho, kepha umoya wenkosi wefika ngendlela lenjalo. Bengisolo ngibalahla ngendlela labaphila ngayo nalabenda ngayo kwathi emva kwekuba livangeli selishunyayelwe futhi lethulwa kakhulu embi kwabo ngako ke khona lapho kuloyo mnyama umoya longcwele wakhuluma futhi wathi Capernaum niyabona leli dolobha leli tibita ngeligama letingelosi leyo yiLos Angeles wena utiphakamisele ezulwini kodwa wehliselwa ezihogweni niyabona na. Uthi ke emva kokuba sekuphelile ngani na bengingaphandle nemnakethu Mosley naBilly bekanami base bathi babiyela emva babuka futhi bantu bebashayeke phansi bonke bafundisi bakhala futhi ngase ngihamba ngithatha umbhalo ngathi kukhona lokuconzene naloku eBhayibhelini futhi bekunguJesu asola iCapernaum onke lawo madolobha langaselugwini beka wavakashele. Kungani yena athi Capernaum wena lotiphakamisele ezulwini uyokwehliselwa phansi esihogweni wathi ngoba uma lemisebenzi lebendiwe eSodoma naseGomora lendiwe kuwe ngabe ikhona nanamuhla futhi ngaleso sikhathi iSodoma neGomora yase ingaphansi kwelwandle futhi nje emva kwaloko mhlawumbe iminyaka lelikhulu noma nengcenye emva kwesiprofetho saJesu iCapernaum lelingilona kuphela lidolobha lelingaselugwini lebeka livakashele utamatama kwemhlaba kwalicwilisa elwandle futhi niyathi ukuthi loko bekuyimpendulo leconze ngqo kuCalifornia kuLos Angeles. Kanti ke ngalale linye lilanga eTucson ngisandza kubuya nje utamatama lokukhulu kwemhlaba bekwendekile lapho ngaphandle nabo so science bebakuma mabona kutse bakudweba bekusemaphepheni loko umhlaba ngalale linye lilanga wacheketeka kusuka eticingini taseAlusha noma kusukela eAlaska kujike eticingini taseAlusha cishe emamayela langemakhulu lamabili kusuka elwandle kwabuya emuva eSantiago kwatungeleta iLos Angeles futhi kwaphumela eSantiago futhi kwadonseka kwaceka ngemainji lambadlwana tindlu titsacateke phansi emahotela ebetimoto ingene ekhathi futhi labo so science kulaba lebe balapho wase uyabudwa wathi yebo ke kungawa ngalelinye lilanga wathi kungawa kuyowa futhi wasebenzisa emagama esayensi ukuthi le lava ngulokho lokwenze lokudamatama kwemhlaba sonke lesikhathi lengase sendi yakho nasendasi le kube nguleyo ndzawo lengumholo futhi manje yonke seyicala kubihlika njengesihlabathi sibihlika ekhathi futhi manje lugembuta nje futhi iya ngekuceka ngemainji lamanengi bangathatha umshini wekukala nalokunye balandzele lolo lufa futhi bakumake ngiyakubona ukuthi bekukuphi. Kwabuye kwaphindze kwaceka futhi ngalamanye emainji lamanengi mhlawumbe lamabili noma lamathathu emainji ngalele linye lilanga futhi khona nje emva kwaloko ngesikhathi lesiprofetho sivedwa futhi laba lebebabuta lo so science bathi yebo ke cishe kungeke kwendeke kulesikhathi sethu wase uthi kungendeka nasemva kwemizuzu lesihlanu noma eminyakeni lesihlanu kepha lithokuwa Ngosikathi Simpson angikabanga ukuthi ukhona emkhathini wethu namuhla noma ngibona umnakethu Fred lohleti lapho kodwa angathi ukuthi ngosikathi Simpson ukuphi wahamba waba nesiprofeto lengasenda cishe nga 1935 noma kuya ngalapho nje wathi sikhathi siyeda kubhalwe encwadini indzawana tsite ukuthi lwandle luyogobhotela elugwadule Buka kuthi kuyokwendekani uma leto tingulungwane tesikwele semamayela tiwela eludzakene ilava lwemhlaba futhi tintshuze tangena kuyoba netigitsi letiyokufa ngasikhathi sinye lokho kuyokwenda ligagasi leliphakeme kakhulu khumbulani kuyodzilikela elwandle isaltini likhulu noma emakhulu lamabili emafiti ngaphansi kweleveli yelwandle lawo mandi cishe ayoze afike eTucson ngalelo gagasi leliphakeme kakhulu liwelela lapho nelwandle liyogobhotela naselugwadule diveti yehlukana Israyeli uyaphaphama dibonakaliso baprofeti bethu labatisho tingakendeki dinsukuthe betiveti baliwe netinsizi tekuhlupheka buyani onine labahlakatekile kubakini sisesikhathini sekugcina Manje inkosi inibusise ngalokuchichimako sengicale ngaloko ngaze ngakhohlwa ngesikhathi sitonyamalala ngekushesha ngalokukhulu kushesha singene enguna phakatsene na kanjani futhi manje kumakho longcwele sahluko sesikhombisa nelivesi lesikhombisa buze ngilethe sihloko kulesi sifundo lesifundwe ukuthi chronicle tekucala lishumi nesithathu Gwenda sihloko saloku ngifuna Marko 7:7 Bangikhonda ngelide bafundzisa timfundziso letimiyalo yebantfu Manje angathi lutho kuphela umlayeto inkhosi lengiphe wona futhi nguloko kuphela lengingakhuluma ngako Futhi manje ngitokhuluma ngesifundo manje ekuseni lengicabanga ukuthi singaba sihle futhi kusihlwa ngifuna ukukhuluma ngekuthi inyama ngesikhathi lesifanele uma inkosi ithanda kudla kwakamoya ngesikhathi lesifanele nekuthi kwemukelwa kanjani manje nyalo ekuseni kwetama kwentela uNkulunkulu inkonzo kube kungesiyo intando yaNkulunkulu
God is sovereign And we see here
uNkulunkulu uyabusa futhi siyabona lapha loko David elakwenda embhalweni lesifundza kuwo kuthi chronicle tekucala sahluko selishumi nakuthathu futhi beka tinhloso takhe beti kahle kodwa uNkulunkulu akasivuzi ngetinhloso leti kahle Yinye kuphela indlela yekukhonda uNkulunkulu leyo ikwenda intsandvo yakhe ngekuyala kwakhe Futhi uNkulunkulu angumbusi akukho namunye longamtshela ukuthi akendene nekuthi akwende kanjani ukwenda ngendlela uyayati nendlela lengiyo yekukwenda futhi loko kungenda ngitive ngikahle futhi kufanele kusende sonke sitivele sikahle futhi nginesiqiniseko ukuthi kwenda njalo ngoba lomunye angakuletha ngalendlela nalomunye angakuhambisa ngale yandlela nalomunye ngale lenye indlela kodwa into yinye lenkulu futhi ngankulunkulu akasishiyi manje ngaphandle kwekuthi sathi ukuthi liyini liqiniso nekuthi lentiwa kanjani ngabe ude bulungiswa ukuthi angasijezisela indlo lesiyende singathi ukuthi kufanele yendiwe kanjani bese ke usiyekela sikhutshwe endweni letside akasilo lolo hlobo lwankulunkulu uNkulunkulu lokhuluma live macethe alindzele ukuthi bantwana bakhe balikholwe futhi ngakho ke uyakwathi lokungibona kona nekuthi kufanele kwendiwe nini nekuthi kwendiwe kanjani sinemicabango yethu ngakho kodwa yena uyati futhi ke uma abeka inchubo loko lebekatho kwenda kepha angasitsheli ukuthi bekuyokwendekani nekuthi kuyokwendeka kanjani bese ke sikhubeke kuko bese siyolungisiswa ekukhubekeni kwethu noma setame kwenda lokunye lokuthide nguloyo naloyo bekayolungisiswa kodwa yinye kuphela indlela futhi leyo ilivi lakhe
and another thing David here we see
futhi lokunye David lapha siyabona ukuthi enhlitweni yakhe bekafuna kwenta indlo lenhle bengenayo inhloso lembi noma injongo lembi kodwa indlu noma umphongolo wenkhosi bewususiwe kubantu futhi bekafuna kubuyisela umphongolo kaNkulunkulu enzaweni yawo kuze bantu bathathise kuNkulunkulu mayelana netindlo lebebatifuna esikhundleni nje sekuyekela uhambe kubeke umnakethu uBle neyise walomfana lomncane bathi yebo-ke kubi kabi umntwana ulimele nje wafa ngiyacabanga indlo nje lendekile na kodwa baya ngekushesha kuNkulunkulu kube-ke lothathe lomncane nemiyeni wakhe umshumayeli welivangeli ebusukini lobumbalwa lobendlulile noma tinsuku ngesikhathi loyothathe lomncane avadladeke umgogodla lebe ungasagobeki dokotela wathi uyoba ingubela impilo yakhe yonke kwakungaba njani kube le ndlotha nalowesifazane bathi yebo-ke sithandwa sesiyovele sitenetise kuloko kodwa ngekushesha bathatha tinyathelo ngako baya kuNkulunkulu ingakhi tindlo lesingathathisela kuto ebhayibhelini tekuthi bantu nabasetinkingeni bafika njani kuNkulunkulu yebo-ke ngako kuleto tinsuku bebaba nenzawo yinye yokuhlangana lapho bebahlangana khona naNkulunkulu kuthi lapho bekuba semphongolweni ngaphansi kwengadi kusengiyo leyo nzawo yokuhlanganela manje ngaphansi kwengadi sihlalo semusa besifafathwa kuniketa umusa esikhondini noma kumncusi uma atobeka sikhalo saNkulunkulu naNkulunkulu bekaba nendlela letsite lahlale ayenda indlela lekwakumele uhambe ngayo futhi maconzana naloko futhi bekangeke emukele lenye into bekangeke emukele lenye indlela levetwako kuphela leyo ndlela layilungisile madudane ngike ngashumayela ngemlayeto labanengibenu bayawadi kuthi yinye kuphela indzawo lebekwe nguNkulunkulu lapho ahlangana khona nesikhondi kuyindzawo lathi ngayo ngiyobeka ligama lami uma singathola libandla labeke ligama lakhe kulo khona-ke ngabe siyitholile le nzawo wathi ngingeke nginibusise kuwo onke emagede kuphela kulawo magede lengibeke kuwo ligama lami ngiyolibeka enzaweni yinye futhi kuyomele nihlangane nami khona futhi nguyona nzawo kuphela lengiyohlangana nani kuyo futhi siyathola ukuthi lapho la abeke khona ligama lakhe futhi kulapho kuphela lapho ahlangana khona nesikhondi futhi ligama lakhe belinguJesu Kristu ligama laNkulunkulu nguJesu Kristu Jesu wathi ngida egameni lababe wami yonke indodzana ida ngeligama leyise naye-ke weda ngeligama leyise futhi alikho lelinye ligama ngaphansi kwelizulu lelinikiwe ebantwini noma ngabe kubitwa ngekuthi yi-methodist yi-baptist yi-presbyterian church of christ noma kungendiwa noma yini yinye kuphela inzawo yokuhlangana lapho uNkulunkulu ahlangana khona nemuntu futhi kulapho nakakujesu kristu nguleyo kuphela inzawo nato tonke letintfo leti letinzala letisemvale ngaphansi kwelitestamenti lelidzala betifanekisa loko ngifuna ukuthi nikuconze kahle manje sifundo sasonto sikolo futhi nginemibhalo nemanothi labhalwe lapha phansi ngicabange ukuthi loku kutonisida ukuthi nicondzisise njengaloku tonke letintfo letinzala tendeka ukuthi tibe dibonelo kithi manje sithola ukuthi uNkulunkulu bekanendlela yekwenta tintfo kodwa Davide angilobusiswe nguNkulunkulu njengoba bekanjalo futhi waba inkosi wacabanga nje ukuthi kumele kube khona nje lakwentela uNkulunkulu nakanjani kodwa akakufunanga ngendlela lengiyo siyachaphela uNkulunkulu wembula livi lakhe lucobo esikhathini seminyaka sakhe lasikhetha ngaphambili manje Martin Luther bekangawathi kanjani umlayeto wanamhla na ema-presbyterian bekangawathi kanjani bekangawathi kanjani Martin noma libandla lasekatholika belingawathi kanjani umlayeto wamartin luther na john wesley bekangawathi kanjani umlayeto waluther na weseli bekangawathi kanjani umlayeto wepentecostal na noma wona emapentecostal angawathi kanjani lo mlayeto na niyabona na uwembula ngetikhathi temnyaka wakhe ngoba uyimbewu futhi isakhula futhi ivuthwa uyatembula yena lucobo njengokushisa kwelilanga kuvula uma isethambile iyincane lihlumisa emhlabathini imbewu bese-ke iveta emachembe ayo kulesinye sigaba selilanga. Lilanga lelishisako lingayibulala uma kuyimbewu lesavuthwa noma kusikhathi sekuvuthwa. Ngako ulawula lilanga futhi alawule nemvelo kuze kuhlangane nelivi lakhe.
He regulates the church.
Ulawula libandla labakhethelwe ngaphambili umlobokati kuhlangabetana nesikhathi seminyaka labaphila kuso. Ngisho imvelo qobo lwayo iyasitshela namuhla njengoba sibona divide ehlukana umhlaba uyacwila sandla siyabhala elubonzeni sibona libandla netimo lelikudo sibona umlobokati nesimo lakuso futhi siyati ngekubuka imvelo kuthi libandla selilungela kuhamba yeka leso sikhathi lesihle kanje kusikhathi bonke baprofeti lebebalangatelela kusibona lelihora Manje wembula livi lakhe ngesikhathi seminyaka salo kuphela. Martin Luther wafunza lona leli Bhayibheli njengoba senda. Wesley wafunza lona leli Bhayibheli lelifanako njengoba Martin Luther enda. EmaPentecostal afunza lona leli Bhayibheli lelifanako lesifundzako. Jesu wafunza lona leli Bhayibheli lelifanako baFarisi labalifunza. Kodwa beba Betama kugcina luhlavu esigabeni sebuncane ngesikhathi seluvuthwa behluleka kubona lihora labo. Manje David wende into lefanako lapho. Nkulunkulu wembula lelivi esikhathini seminyaka lesifanele nakuloyo lamkhetha kulembula kuye. Nkulunkulu ukhetha lowo lamkhetha kulembula kuye. Wakukhetha lokho ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba.
All of his doings were foreknown.
Donga tendo takhe betatiwa nguye ngaphambili. Tifihlakele kumuntu utembula njengoba athandza. Kusikhathi sakhe seminyaka lasikhethile, umuntu wakhe lamkhethile. Futhi akazange sekakhethe inhlangano yebantu noma sigungu. Kuba ngumuntu lokhethiwe kuthi ukwenda kanjani. Ngubani ongaba nesibindi sekumqondzisa athi manje Nkosi wenda liphutha ngekubeka lo muntu lona kulenkonzo lo muntu lona akakholwa njengoba thine sikholo ngubani longatshela uNkulunkulu ukuthi uneliphutha ekwenteni lokho na ungathatha umuntu lothite losehluleki nje lesinjengami kusho lokho kuye uyakwati la kwentako uyamathi lekufanele amkhethe Naloku ungakafanele amkhethe kuthi ende ini nekuthi akwende nini Akukhathaleki kuthi singacabanga ukuthi umuntu lokufundzele kwenta umsebenzi lothithi uNkulunkulu uyati kuthi ngubani lo sifanele leso sikhathi nesigaba seminyaka noma sikhathi nesikhathi lesingiso sekuwenda Futhi weliqiniso umKristu weliqiniso sibili likholwa leliqiniso kuNkulunkulu lilinza enkosini ngale tinto leti linza enkonzweni yakho uma uthi vela lubito bani nesiqiniseko ukuthi nguNkulunkulu bani nesiqiniseko ukuthi kungiko bani nesiqiniseko ukuthi lokushoko ukusho ngesikhathi lesingiso yini leBhayibheli lathi labo labalindzela enkosini Bayovuselela emandla abo bayokhuphuka ngemaphiko njengelukhozi bayogijima bangakhathali uma bahamba abayuculeka
Notice David king of Israel
Caphela David inkosi yakaIsrael angilogcotshiwe Samuel wathela emafutha etikwakhe kuthi bekakhethwe nguNkulunkulu kuthi abe inkosi yakaIsrael
And David got this revelation.
Futhi David wathola lesambulo lesi kubuyisa umphongo lowenkosi wenyuke uye edolobheni la David. Manje akukho lokuliphutha kodwa niyabona David wakuthatha ngesancele. Manje kubukeka bangathi uma umuntu lo njengaloyo angathola sambulo umuntu lomkhulu njengenkosi lekhethwe nguNkulunkulu. Inkosi lenkulu kunawo onke lake abakhona emhlabeni ngaphandle kwaKristu ngiyacabanga bekunguDavid ngoba Kristu uyindvodzana yaDavid manje umuntu lomkhulu kakhulu losandza kugcotshwa avela ngqo ebukhoneni baNkulunkulu waba nesambulo sekwendela uNkulunkulu imvo letside futhi afuna kuyendela uNkulunkulu kodwa lesambulo besiliphutha Manje lokho kuyinto lenkulu. Kutoconzana nesifundo sethu kwetama kwentela uNkulunkulu inkonzo kube ungakabitwa ukuthi uyende. Caphela, Davide waba nalesambulo. Futhi caphela, kwakungesiwe umprofeti Nathanael lo waba nalesambulo. Kwaba uDavide inkosi lo waba nalesambulo. Bengazange Nathanael abudwe ngaso. Akazange athathise kuNathanael. Kodwa ngabe ukwabona lapha ukuthi Chronicle ekuqala wathathisa kubo captain betinkulungwane nabo captain bemakhulu.
He never consulted Nathanael.
Akazange athathise kuNathanael. Wathathisa kubantu futhi wabuta futhi bapriesti nakubosi yazi betenkolo bangalelo langa. Babhali nabosi yazi betenkolo. Davide wathathisa kuqala wathi uma ku lokhu kuvela kuNkulunkulu asehleni sibuyise umphongolo wezivumelwano kwaNkulunkulu wethu. Senyukele nawo etulu edolobheni futhi asithathise kuNkulunkulu ngaphambi kwekuthi sende tinto. Kodwa bathi etinsukwini tasawula bashiya kuthathisa kuNkulunkulu ngemphongolo iurimu netumimu. Bayekela kwenda lokho. Davide wathi manje ake sibuyele kuNkulunkulu sine sonke asibuyele emuva entwendle ngiyo. Asambeni siyendasi sithathe umphongolo siwulethe lapha. Balethe bukhona baNkulunkulu ngalamanye amagama edolobheni. Ake sibambe imvuselelo asibuyise bantu emuva. Kodwa bekanesambulo lebesibonakala kwangathi sihle kodwa kwakungesiyo intando yaNkulunkulu. Esikhundleni sekuthathisa emthonjeni lebe kufanele awubude wathathisa kubo captain bakhe ngoba bekachetha nje kuba inkhosi futhi walandzela leyo ndlela yekucabanga ukuthi bo captain bakhe labathi khulu nebantu bakhe labakhulu. Wase ke uya ebandleni lelikhona nje ngeligama wabuta ukuthi bangayenda imvuselelo na ba priest ba bali bo captain betinkulungwane bo captain bemakhulu futhi wathathisa kubo bekuyintsandwa yenkosi lena na futhi bathi bekungiyo. Kodwa niyabona wehluleka kubuta umthombo lo ngiwona wona uNkulunkulu lahlala asebenda ngawo. Niyabona wehluleka kuthola. Manje inhloso yakhe beyinhle, injongo yakhe beyinhle, inhloso yakhe beyinhle nekuletha imvuselelo kuleli dolobha kubuyisela abantu emuva kuNkulunkulu. Kodwa akazange athathise ngendlela uNkulunkulu lebekamtshele ukuthi ende ngayo. Niyabona na? Ngisho nebantu bonke bavumelana nebapriesti nekuthi inkosi beyiqinisile bebadzinga ukuthi umphongolo ubuyiselwe kuleli dolobha. Manje bebadzinga bukhona baNkulunkulu bebadzinga imvuselelo. Kodwa uNkulunkulu bengakethembisi kwembula livi lakhe esikhathini seminyaka salo kubantu. Akethembisanga kule mbula enkosini ngaleso sikhathi seminyaka. uNkulunkulu akaguquki ngisho nakancane. Akakwethembisanga kukwenda lokho. Akukhathaleki ukuthi ucothwe kangakanani nekuthi tinjongo letinhle kangakanani nekuthi kungaba tinhloso letinhle kangakanani nekuthi ngabe bantu batifunisisa kanjani leto tinto futhi babone nesidzingo sako. Kunenthando yaNkulunkulu lekumele kuhanjwe ngayo mayelana naletinto leti.
That's what I want to drive down time.
Ngoloko lengifuna kukungcongcodzela kuko kuqine ngoba ngifuna kwenta lokhu kuze nikubone uma umoya waNkulunkulu uhlala kini. Futhi nguleso sizathu ngisolo ngihleli lapha sikhathi lesithe kangaka ngingadli sikhathi senu nine lenilalele elucingweni nasetinsanjeni. Kodwa ngifuna nikubone uma nishiywa sikhathi tholani itape ke guze ku akukhathaleki ukuthi kudzingeka kangakanani kuthi wonke umuntu uvumelana nekuthi kudzingeka kangakanani nekuthi lokho ngabe kuliciniso kangakanani. Noma kunjalo kunendlo yinye yekukuthola kungabe kuyintsandwe yaNkulunkulu na. Manje uNkulunkulu akethembisanga ukuthi uyokwembula timfihlakalo takhe emakhosini akhe, uyokwembula timfihlakalo takhe kubantu bakhe. Into lefana nasesikhathini sami ekhaya indvodzana yaImla njengoba kungathi siyashiya hayi sihloko kodwa ngalesinye sikhathi kungenisa lokhu kube liciniso kini kuvakale kahle kini kuze kunganiphutheli kwakukhona etinsukwini tami khaya beka indvodza lephuyile futhi bekavela emndenini lophuyile
But Ahab, king of Israel, as a nation being under God,
Kodwa Ahabi inkosi yakaIsrayeli njengesive lesingaphansi kwaNkulunkulu bekanesikolo lesikhethekile futhi waletha labakhethiwe baprofeti labakhethwe bantu futhi bekanemakhulu lamane abo kulesikolo futhi bebangemadoda lamakhulu bebangesibo nje baprofeti bemanga bebabaprofeti labangemaHebheru emadoda impela base bathathisa enkosini ngawo lamadoda futhi baprofeta kodwa niyabona ngesikhathi sekudzingeka emaqiniso ahlale ebaleni bonke ngamunye bebaphumile evini laNkulunkulu nasenzandweni ngoba Jehoshafati wehlela eJerusalema kuyohlangana nene nkosi Ahabu base bembatha tembatho tabo futhi bashona ngasetindzaweni tekungena base bamisa labaprofeti embi kwabo Ngokuqala Ahabi wathi sinenzawo enhla lapha eRamoth Gileyad eqinisweni lengeyethu manje lokhu kungisho kanje inkosi Joshua walehlukanisela abantu walinikela kubo kepha emaFilisti besalidlile wase uthi lapha abantwana bethu badzinga singwa futhi asinalo livele lenele ukuthi sikhulise singwa kulo nesitha sethu emaFilisti ondla abantwana bawo emaheden kuona wona lomhlabathi impela lesawuphiwa nguJehova uNkulunkulu lokhu kuconze kakhulu futhi bathi silapha thine bantu baNkulunkulu sihleli lapha nebantwana bethu seswele nesitha sethu sondla abantwana baso ngemhlabathi uNkulunkulu lasibithela kuwo sisuka eGibhithe futhi wasinika wona lokho kwasukumisa siyazwe nkolo akunjalo na Wathi singenyuka silithathe livelethu uNkulunkulu lasipha lona na Jehoshafati wathi yebo ngithokwelekelela sibomnaka wena ukaJuda nami ngiseJerusalema noma kambe ngiyaphambanisa na ngikholwa cha kungiko ngicabanga ukuthi Jehoshafati noma kunjalo Jehoshafati beka indvodza lekahle inkhosi indvodza lelungile lebeyithandza inkhosi Ahabi bekalikholwa lelisivuvu ngako babaletha endasi wase uthi Jehoshafati lalelani ake sithathise enkhosini kucala kufanele sikuthole mayelana naloko niyabona kube David bekende njengalokhu kwenda Jehoshafati enda Wathi singeke sakwenda lokhu na futhi ngekushesha angumIsrayeli Ahabu wathi impela nginemakhulu lamane emaHebheru njengoba nathi singiwo baprofeti bemaHebheru benhlangano yethu futhi ngitothathisa kubo baprofeti manje niyabona nje wena uthi lokho kuyangigila mina emnakethu Branham umprofeti oh yeah Bekunamunye lo bekakhona ngesikhathi saJeremiah lo wathi bebayohlala endasi lapho iminyaka lemibili inkosi yatshela Jeremiah emashumi lasikhombisa wabeka lijoke entanyeni yakhe futhi lo mprofeti walephula Hananiya kodwa niyathi ukuthi kwendekani kuye oh yeah ufanele uhlale nelivi Ngako ke labaprofeti laba bakhuphuka base bayaprofeta futhi bathi chubeka wenyukele etulu inkosi nawe uthi lomunye wabo ngikholwa ukuthi ngiyalikhohlwa igama lakhe manje sikhulu Zedekiya uma ngingaphosisi wathi watendela timpondo tensimbi letimbili wase uthi isho kanje inkosi ngaloku manje lo muntu bekaxotho utawufuca sitha sakho sibalekele siyothi shiche emaveni akubo bese uthatha lokho lokhu kwaNkulunkulu linikelwe kuwe angikholwa ukuthi beka ngumzenzisi ngikholwa ukuthi beka indvodza lekahle ngikholwa ukuthi bonke labo baprofeti bebanjalo
You say prophets?
Nitsi ba profeti. Yebo. Kumbulani. Yena lo muntu lo wavumelana nekubulawa kwa Jesu Kristu. Wa profeta ngoba bekusikhundla sakhe. Bengumpriest lomkhulu ngalowo mnyaka. Futhi njengalokhu beka naleso sikhundla futhi abambelele kuleso sikhundla umoya kaNkuluNkulu wefika kuye lokho bekungasho ukuthi bekasinzisiwe noma lokuphathelene nako futhi waprofeta Kefasi ngoba bekusikhundla sakhe lesakwenda nalaba profeti laba ke baba profeti nesikhundla sebaprofeti baprofeta namoya kaNkuluNkulu wefika kubo emadvota lanetipiwo takamoya Ngiyaqonda ukuthi ngikhuluma nemapercenti langamashumi la imfica nemfica emapentecostal. Kodwa emadvota etikhathini letiningi umuntu uNkulunkulu angakhuluma nabo abaphe sipho bantu batotipujutela kulabo bantu. Uma bangakabitwa ngalokuphelele futhi bathunywe uNkulunkulu uyokwenda ukuthi leyo ndvota noma lowo wesifazane asho ingo lengesiyo intsandvo yakhe ngoba abantu babaphoqelela ukuthi bakwende kwadzingeka ukuthi ngimbambe umfundisi wethu lomncane lapha kuloko ngaphandle ehlathini lapha ngalokunye kusa ngensimbi yesithathu ekuseni wathi hamba utshele umnakethu Neville ngida kuwe akunjalo umnakethu Neville na wonke umuntu umnakethu Neville ngiprofete ngitshele lokhu noma lokwa niyabona na uma umuva asho tindlo tingendeki Labo labalinza baze bathole ukuthi inkhosi ifuna kwentani niyabona na ngako labantu laba bakubuka ngemuzwa wekwemvelo lethu kodwa niyabona abazange balithole livi nentsandvo yaNkulunkulu ngako ke Mikhaya wehla uthi waba nembono wawuhlola kucala niyachaphela wathi linzani nginikeni lobusuku lobo ake ngithole mhlawumbe kusasa ngidoniphendvula Akashashanga kuthi isho kanje inkhosi njenge ngekuvumelana nalaba labanye baprophet wathi ngitokhuluma kuphela lowo uNkulunkulu lakushoko futhi ngelusuku lolulandzelako siyathola kuthi uNkulunkulu wamathisa kuthi kuyokwendekani futhi kwakuphambene impela nalokwala labanye sikholwa sonke kwaphambana kwaze kwathi lomunye wabo wasondzela wamshaya ebusweni ngenxa yako Kodwa niyabona walinza asakwendile lokho wacathanisa siprofeto sakhe umbono wakhe kanye nelivi lelibhaliwe futhi kwakuhambisana nelivi uma umuntu athi bona banesambulo sekuphaphathisa abantu egameni leyise indodzana nemoya longcwele lokho kuphambene nelivi akukho namunye kubo lowake wakwenda Uma bathi lokho oh sitokuma naloku lokho nalokwa nalokunjalo lokho kuphambene nelivi uma bathi abakholelwa entalweni yenyoka lokho kuphambene nelivi donke leti letinye tinto lokho kuphambene nelivi kumele kuhambisane nelivi nasesikhatsini semnyaka manje kube David ebekande lokho umphongolo bewuda kodwa hayi ngaleso sikhathi beyingakabibikho indzawo yawo Qaphelani manje ngesikhathi behlela kuyothatha lomphongolo bonke bahlonishwa bathi uyonantho lekufanele endiwe impela David ludumo kuNkulunkulu sidinga imvuselelo leyo bekuyipentecost imbamba namuhla iBaptist iPresbyterian David uyinkosi yethu nine nonke kapteni sibanibani na major sibanibani na jenene sibanibani batawube basemhlanganweni wakho ngani bathi nguyonantho impela lekufanele yentiwe David lonke live linawe kunjalo nanamuhla angilifuni live ngifuna uNkulunkulu uma kungekho muntu lotokuma
David
David beganabo bonke bo captain begane budlelwano nembutho wetempi begane budlelwano nawo onke emahlelo nabo bonke bo siyazi betenkolo nabo bonke wonke umuntu avumelana naye kanjalo na Ahabi wenda njalo futhi nalabanye embhalweni kodwa bengene naye uNkulunkulu ngoba bekaphumile entsandweni yaNkulunkulu ngiyethemba siyakuthola lokhu caphelani Benda konke labangakwenda ngekwenkolo. Kungendeka mhlawumbe babeka tatiso nako konke. Imvuselelo lenkulu, umphongolo utolandwa, ubuyiswe. Sitoba nemvuselelo, sitokwenta lokhu. Qaphelani, wathumela abahlabeleli, wathumela abantu labanemahaphu nemacilongo. Futhi benda yonke into leqondzene nenkolo lebe bakwathi kukwenta. Kepha noma kunjalo, uNkulunkulu bengekho kuko. Futhi ungathi siyakubona kuphindzeka futhi. Ngabe asikuboni na? Bathatha bonke bahlabeleli, bathatha abadlali bemahabu, bafuthi bemacilongo, besifazane besilisa, nanoma ngubani lobe angahlabela, babathatha bonke behlela nabo lapho, futhi bonke bahamba wonke umnyakato wekukholwa. Angithandzi kukusho lokhu. Kodwa kumele ngikusho. Anjalo ke nalamahlelo lawa namuhla. IPentecostal nabo bonke bahamba yonke iminyakato yokukholwa, yekuhlabela nekumemeta. Qaphela Davide, wamemeta ngawo onke emandla akhe, futhi wampongolota, futhi wagquma, futhi wahamba ngawo wonke umnyakato wenkholo longaba khona. Kepha noma kunjalo, uNkulunkulu bengekho kuko. Nasenjongweni yakhe, nenhloso yakhe, nako konke kwakulungile, kodwa wakuphambanisa, niyabona na. Wayenda yonke iminyakato leqondzene nenkolo, wamemeta, wahlabela, anebahlabeleli labakhethekile, bamemeti labakhethekile, nako konke lokunye, badansa emoyeni, benda konke lokufanele inkolo.
It's something like our great crusades.
Kuyinto nje lefana nemabutho ethu enkolo lamakhulu esikhathi sethu. Bafuna kuzuzela live kuKristu. Ayikho into lenjalo. Lesikhulu sibhicongo setimvuselelo. Dindo letinkulu tendeka. Uma bebangachonza nje lolo suku selwendlulile, ulahliwe. Kodwa bakha tindzawo tempiye nsinziso, tinhlangano nayo yonke into. Kodwa imiphumela isafana nje naleyo yangesikhathi saDavide, ayizange isebenze. Siyahamba futhi sibe nemvuselelo kwethu lokukhulu. Labanye balabavangeli bethu labakhulu namuhla bathi banalabaphendukile labathi inkulungwane letingemashumi lamathathu esikhathini lesingemaviki lasithupha, futhi kuthi emva kweminyaka kusuka lapho nababuyela bangabe basathola ngisho emashumi lamathathu kulabo. Kukhona lokungahambi kahle. Kuyini na? Yinto lefana ngamashinje naloko lokwentiwa nguDavide. Tiphathi mandla letinkulu, bantu labakhulu, bashumayela labakhulu, tikolo letinkulu, ligunya lelikhulu. Kodwa noma kunjalo, bathathisa ehlelweni lelidzala esikhundleni sekubuka ebusweni belivi laNkulunkulu. Futhi babone ukuthi ngabe sikhathi seminyaka sinini ungeke uhlanyele kudla lokuthite kungakabi ngiso sikhathi sako eminyakeni. Manje ake sibone ukuthi kwendekani naloku kwabo imizwa yabo yenkolo netindvo kwakukukhulu. Tinhloso tabo betithi nkulu, timbi tenkolo tabo tatithi nkulu. Kuhlabela kwabo kwakukukhulu, kudansa kwabo kwakukukhulu, kumemeta kwabo kwakukukhulu, umculo wabo wawumkhulu. Futhi bebanemphongolo. Usitani umphongolo ngaphandle kwaNkulunkulu na? Ulibhokisi nje lesigodo neticebe edude matshe letimbalwa. Loko kufana nekudla sidlo. Uthi ubhaphathisiwe. Kusitani kubhaphathiswa uma ungakaphenduki kuqala na? Kusitangani kudla sidlo, kepha ube ngumzenzisi uma ungayiphili impilo bese ukholwa ngilo lonke livi laNkulunkulu na? Uthathe ingcenye yalo, ungalithathi lonke. Kutshengisa ukuthi kukhona lokuthite lokuliphutha. Manje uma konke lokhu kwenteka, ake sibone manje ukuthi kwentekani uma uNkulunkulu futhi neminyaka wakhe nesikhathi sakhe asikanakwa kuphela umbono webantu. Bantu labanenguthithe kimi, kungani ungethi ngalapha kithi usendele inkonzo na? Yebo ke siyakumema, sayina lokhu loko noma lokhu lokunye. Linzani, ningakufuna nini? Kodwa uthini uNkulunkulu ngako na? Labanengi bantfu utsite kimi ngibenaso sinemo ngibena tingcoxiswano tingcoxiswano leqondzene nemuntfu ngamunye netintfo ngilindze kuze kuphele umnyaka lindzani ngingathi kanjani kutsi kufanele ngitsini uma uNkulunkulu angakangitsheli kuthi ngikhulumeni na niyabona kumele ngilindze kungakho ngitsite kubhale lokho bese ngiyabona kuthi utsite yena niyabona na lindzani labo labalindzela enkosini bayovuselela emandla abo ngabe kunjalo na caphelani bathathisa kuphela kubapristi bangalelo langa nakubosi yazi betenkolo emahlelo futhi caphelani ngekwenta njalo kuthathisa kubapristi nekuthathisa ebandleni kuthathisa kubantu bakwenta kabi caphelani umphongolo bewulivi siyathi ukuthi lokho kuliciniso ngoba lo mphongolo ungukristu nakristu livi niyabona na umphongolo noma livi alibekwanga enzaweni yalo yokucala legcotshiwe enzaweni yasekucaleni legcotshelwe wona oh ningehluleki kukuconza lokubandla yonke into beyiphelele futhi yonke into beyibukeka inhle kungathi kwakuta imvuselelo lenkulu kodwa ngenxa yekuthi behluleka kuthathisa kumuntu lo ngiyena yena mayelana nako bathathisa kubapristi bathathisa etiphathimandleni bathathisa kubosiyazi betenkolo bathathisa kubahlabeleli futhi bahlanganisa yonke into ngamoya munye kanye nenhlangano lenkulu yembutho wethembi kanye futhi nemibutho yesive yonke into beyisekuvumelaneni mayelana nemhlangano lomkhulu kodwa behluleka kuthathisa kuNkulunkulu wenda kanjalo-ke na-Ahabu benda kanjalo-ke nalabanye sikhathi lesinjepho manje ningaphuthelwa nguloko behluleka kukuthola ngoba bebangakathathisi futhi ngekwenta lokho bukisisa ngekuya kubapristi ngekuya kubosiyazi betenkolo nangekuya embuthweni wetembi banganaki nakunaka sithunywa lesithunyelwe uNkulunkulu selihora Natani bakwenta ngendlela lekungesiyo bahamba bacukula umphongolo futhi bawubeka enqoleni lensha bawubeka enqoleni lensha noma lihlelo lelisha lelitoqala futhi awuthwalwanga ngale ndlela lebeyiyalwe nguNkulunkulu indlela legcotshelwe kuthwala wawufanele uthwalwe ngemahlombe emalevi kodwa niyabona uma uqala kweduka uyoqhubeka nekweduka uma inhlavu iconziswa lapho kufanele ishaye khona bese udlukutisa umbhobho wesibhamu ngenshwana leyinkulungwane kusuka lapha kwekuqala nje emayadini lalikhulu usuke sewukhweshe ngema-intshi lamane noma lasihlanu uqala ngekweduka Oh Nkulunkulu sisite kuthi sathi kuthi lento iqale kabi letimbi letinkulu tensinziso yale lihora futhi tibitwa kanjalo akuthathiswanga kuNkulunkulu ngayo bapristi nemadoda enkolo kwathathiswa kubo tinhlangano kuyathathiswa yebo ke ningathanda yini kuba nalokuthi tetsite na ngiyakholwa uma singakhona kubuthisa wonke umuntu ndzawonye ningabutheli bantu ndzawonye Thola livi laNkulunkulu mayelana nako. Ngawo-ke sithola kuthi uma benda lokho bendani na. Baqhubeka njalo nalelo hlelo lwabo loludzala lwenkholo lolufanako lephambene nelivi laNkulunkulu nenthando yaNkulunkulu. Leyo ndzo yafa eminyakeni lendlula. Leto tintfo letafa eminyakeni lendlula kwavele koma ngetikhathi lenkosi Jesu. Abakwatanga wathi kube benimathi Mosi beniyongathi nami ngoba Mosi washo ukuthi ngiyeda bathi boba bebethu badla imana ehlane wathi bonke bafile bathi mbumbuthe wababida kanjalo bafarisi baholi benkolo uma ningakholwa ukuthi nginguye niyofela etonweni 10 kodwa abakwendanga Bebahleti etindleleni tabo bebafanele bakwende ngendlela yabo wakwenda ngaleyo ndlela ke na David wakwenda ngendlela yakhe ngakho wavele nje wathi niyathi kutsi nitokwenda njani na siyahamba bekanesambulo siyahamba manje ngakho sitokwenda ngendlela lensha dikhathi temimangaliso sendlulile ngakho sitotendela lenye inhlangano Sitokwakha incola lensha, sibatshengise into lensha leseyiqalile. Siprofetho lesingemanga kanje pho. Ufanele ubuyele emuva wende ngalendlela uNkulunkulu latsite kwende ngayo beba ubeka emahlombe emalevi futhi lokho bekungetuli kwenhlitiyo umphongolo livi alikafanele kwethwalwa etikwelihlelo lelisha lithwalwe ngetimfundziso temuntu kepha lifanele lingene enhlitiyweni livi laNkulunkulu alikafanele ukuthi liphathwe ngemahlelo kumele liphathwe inhlitiyo yemuntu lapho uNkulunkulu angena khona bese uyathembula futhi uma alembula ngekwelivi kusho ukuthi nguNkulunkulu uma kungenjalo akusiye futhi ke kumele kube livi langaleso sikhathi seminyaka Impela umfarisi angathi ngubani wasitshela ukuthi singeke sesikhone ukukwenda lokhu nalokwana Mose wasinikela lemiyalo kodwa Mose waphinze wathi futhi Sathane wathi kungani kubhaliwe utoyala takhethingi futhi kuphinze kubhaliwe futhi kwasho Jesu sikhathi seminyaka sikhathi kube beni mathi Mose ninaye lo nibeka licala Mose kube beni mathi Mose Beniyongathi nami kwathi ngoba Mose wabhala ngami inkosi uNkulunkulu wenu iyonivusela umprofeti emkhathini wenu wabomnakeno yena batomuva kube bebamathi Mose bebayomathi naye manje kuvala lalelani ningaphuthelwa ngoloku manje niyabona into yekuqala uma babuthi abapriest bathathisa ethiphathimandleni bathathisa embuthweni wetembi Bathathisa kulolonke libandla nakubomakhelwane kubuthanela lomhlangano lomkhulu lobe uda behluleka ukwenza ngendlela lefanele abathathisanga kuNkulunkulu futhi ngekwenza njalo bangabuyeli emuva futhi babone ukuthi bekusikhathi sini Oh mnakethu lalela sikhathi sini lesiphila kuso na ngubuphi lomnyaka na nguliphi lelihora lesikulo na Akusizo sikhathi saletindlo leti labakhuluma ngato. Sesendlula. Kwehlulela sekusedvute manje. Niyakubona sekuyaqala. Niyalikhumbula lelidwala etikwenzaba na. Lihora lekwehlulelwa. Niyasikhumbula lesambulo noma umbono ngemlobokati na. Mgcine nje eme endleleni. Ningamvumeli aphume endleleni lekungiyona yona. Caphelani emahlombe ebapriesti. Na Davide nabo bonke bapriesti. Lokho akufanele impela ngabe bebathi kangcono. Kodwa bekuyini na? Bapriesti bebafanele bathi kangcono bona. Babhali, bosiyazi betenkolo, bebafanele bathi kangcono. Ngoba livi lathi akungendiwa lokho. Nanamuhla uma bafuna ukuthi oh Jesu Kristu akasuye itolo namhlanje phakathi. Lokho kukufunda ingcondo. Lokho ngulokho, lokho nalokwa. Bayehluleka kubona livi lelethenjisiwe. Oh, bekuwele usuku lo lendlula Davide wathi, "Oh yebo ke, manje mani kancane, ethi kwemahlombe ebapriest, lokho kwakwendiwa emuva le mhlazana Mose aphuma. Impela thine sitho ubeka enqoleni lensha namuhla. Ngibe nesambulo sawo. Bapriest bathi, "Amen Davide." Niyabona? Bawungwa ngumkhandlo wabo lomusha wetenkolo. Kuthi kufanele bonke babuthane bese benda ngalendlela. Nangale yandlela ngulokho lokwabangela bapriest bakhubeke abazange babute kumuntu lofanele abakwendanga kahle ngakho ke bangena enkingeni ya ngiyesaba etindeni letinengi namuhla uma thishela lomkhulu lomunye wemapentecostal lamakhulu kakhulu wema embikwe sicuku semakholwa ngalo lomunye busuku eChicago bengifanele ngibe nalowo mhlangano nemadoda labo somabusiness Kodwa bengicabanga ukuthi ngiyobe ngise Africa ngaleso sikhathi kepha ngabuya ngaphambi kwelusuku lokuthi kuqalwe base bakhetha lomkhulu lohlakaniphile umpentecostal futhi wasukuma wabatshela ukuthi lenhlangano lenkulu yetenkolo into yaNkulunkulu futhi wathi bonke bathobiyelana ngisho nelibandla lasekatolika litobuya esimeni salo sakuqala bonke bakhuluma ngetilimi bathi tibufakazi baloko nalokunye futhi angathi kuthi loyo ngusochaka wadevele futhi umuntu lebe ngingamathi ngaletinye tikhathi uhlanyela imbewu kepha ungathi kuthi uyokwendekani Kodwa umengamelwe madvodza labo somabhizinisi beFull Gospel. Sathi nje singahlala phansi leso sikhulumi lesikhulu. wase uthi angafanele ukukhuluma ngiphambane netikhulumi tethu kodwa leyo akusiyo ngalendlela lathi umnakethu Branham kuyokwendeka ngayo kodwa wathi lokho kuyoholela eluphawini lwesilo wase uthi kodwa umnakethu Branham akakwazi lala khuluma ngako wathi siyakholwa ukuthi uyadi niyabona na uthi eChicago bathi bangakhi lapha labangathanda ngenyuke ngiyobachazela ngaloku na baqala kumbongo lota nekumemeda niyabona uhlanyela timbewu ube ungathi ukuthi kuyokwendeka njani wena chubeka nekubeka imbewu uma lelo hora selifika labanye babo njengaTomas wacishe waba wekugcina kubona inkhosi kodwa kwakumele ambone kuze amkholwe niyabona uma bakubona kwendeka oh wangena Thomas kodwa bekathite kwephutha kufika manje uma babona letindlo letashiwo tingakendeki futhi bathi isho kanje inkhosi kwendeka base ke bathi sigiyeleni nathi kulamafutha enu niyabona na ngepha manje qaphelani kuwungwa ngaletinye tikhathi emadoda lamakhulu ayabuthana ndzawonye ubeve bathi kukhona sibanibani lomkhulu nasibanibani lomkhulu labakhulu bethu ningalokothi nikwente lokho akekho lomkhulu emkhathini wethu munye kuphela lomkhulu futhi loyo ngunkulunkulu sibanakethu bothathe wethu angikhathali noma ungumelusi ebandleni lelinebantu labasihlanu kulo loko akukwenti ube ngulomncane loko kukwenta ube ngumnakethu niyabona uma uqinisekile evini lankulunkulu angikhathali noma ngabe kuyini kanjani awubi mncane nkulunkulu ude bantwana labancane nebantwana labakhulu unebantwana nje kwaphela futhi bonke bayafana caphelani nkulunkulu ucobo lwakhe uqhamuka etigodlweni letiphakeme enkathi mlweni kuze adoba ngilomunye wethu manje ngubanike lomkhulu na wathatha akedanga lapha phansi ukuthi wathatha simo sempliste kodwa waba yingqeku wageza lona lolo bumba lebekaludalile inyawo tebapostoli bakhe nalabanye manje ke ngubani lomkhulu na kepha awungekile lamadoda lawa bekanjalo beyangaconzi beyacabanga ukuthi bekuto kwenteka indvo lensha cha indvo lebekangakayisho uNkulunkulu ukuthi beyito kwenteka baya kuyo ngendlela lengesiyo ngiko loku lokwenta wonke lomdlandla uma kwacaleka le emuva esikhathini lesenga kadzene lihlelo ngalinye beliba nemphilisi walo webuNkulunkulu lihlelo ngalinye belimele libe naloku loko noma lolokunye lihlelo ngalinye belimele libe na David lomncane walo ngalinye belimele libe naloku loko noma lolokunye niyabona ukuthi kwendekani na kwenda yona lendvo lefana nalekwayenda lapha indvo lefanako kuwungeka live lesikhathi semnyaka sikhathi lebe baphila kuso asinakwanga caphelani emahlombe emalevi Bekangiyona ndlela yasekuqaleni leyanikedwa yaNkuluNkulu kwenda letinto ledi bethwala loyo mphongolo emahlombe emalevi lokunye ngaphandle kwaloko bekuphambene loko lakusho nguloko lebekakuconzile uNkulunkulu angeka ntshintshe kungaleso sizathu kumele uhlale nelivi lakhe nginesikheshana lesibhaliwe ya iChronicle tekuqala 1515 uma uthanda ukubhala phansi lokho caphelani manje caphelani lapho ekulandzeleni uNkulunkulu manje ngifuna nithi kubhala lokhu emcondweni wenu kuze nigcine imiyalo yaNkulunkulu kuze kwendelwe uNkulunkulu noma yini lelungile kuze sendele uNkulunkulu inkonzo ngalokufanelekile kunabo kumele labasihlanu kuze wendele uNkulunkulu inkonzo ngalokungikho manje David bekendela uNkulunkulu inkonzo bekenda yonke into layatiko kuyenda ngaphandle kokuthi nje washiya uNkulunkulu niyabona na bekenda Indvo lebeyilungile indvo lebeyinhle kubantu indvo lebeyinhle ebandleni kodwa kunabo kumele labasihlanu ngifuna nibakhumbule akunandzaba ukuthi umuntu uchotho kangakanani ekukwenteni kwendela uNkulunkulu inkonzo lona labo kumele labasihlanu kufanele babe khona wekucala kumele kwenteke ngesikhathi sakhe Bekungathiwani kube Mosi beyangefika athi sithokwakha umkhumbi sindande senyuke ngemfula iNile njengoba Noah enda na sikhathi sa Noah beusulungele umkhumbi kodwa hayi sikhathi sakhe Bekungathiwani kube Jesu efika wathi manje ngitonitshela ukuthi sitokwendani sovele sikhuphukele entsabeni njengoba Mose enda futhi simemetele ngemithetho lemisha niyabona na yena bekangilowo mthetho niyabona na kumele ube sesikhathini sakhe kumele kube sesikhathini seminyaka wakhe nikutholile lokho manje kumele kube sesikhathini sakhe kumele kube sesikhathini seminyaka wakhe sikhathi nesikhathi seminyaka futhi kumele kuye ngekwelivi lakhe lelikhulunyiwe kumele anginandzaba ukuthi ukusho kahle kangakanani ukuthi kufanele kube kanjani lokhu noma lokhu akufanele kube kanjani noma lokhu kube kanjani kumele kuhambisane nelivi lakhe kube ngesikhathi sakhe nangesikhathi seminyaka wakhe
And it must be given
futhi kumele kuvetwe ngekuhambisana nguloyo muntu lamkhethile ukuthi akwende ngaye anginandzaba ukuthi babantu batiphathe amandla kangakanani nayo inkosi Davide nayo lebe yinkulu njengalabanye babo beka inkosi ethi kwesive kodwa beka nendlela yekukwenda futhi beka batshelile ukuthi uthi okwenda kanjani kodwa behluleka ukukwenda
It must be according to his word.
Kumele kuye ngekwelivi lakhe, kuye ngesikhathi sakhe, kuye ngeluhlelo lwakhe. Futhi kumele kube ngemuntu lamkhethile ukunikeza futhi akwende. Mose wedama ukubalekela. Thatha lomunye, kodwa uNkulunkulu bekakhethe Mose ukuthi akwende. Linengi labo, Pawula wedama ukubalekela. Nalabanye labanengi, kodwa kumele kube nguloyo lamkhethako ukuthi akwende.
And it must come first to his prophets.
Futhi kumele kufike kuqala kuba prophet bakhe. Livi laNkulunkulu kumele lifike kuba prophet bakhe. Amos 3:7. Inkosi uNkulunkulu angeke yende lutho ingakakwembuli kuqala encekwini yayo umprophet kune.
And the prophet
Nemprofeti kumele abe ngulocinisekiswa livi laNkulunkulu. Nabo ke labo kumele bakho labasihlanu. Kumele kuhambe ngaleyo ndlela. Sikhathi sakhe seminyaka. Ngale sikhathi lathi kuyoba ngaso. Kanye nalomuntu lamkhetha. Futhi kumele kufike kumprofeti. Nalomprofeti umele abe ngumprofeti locinisekisiwe. Siyathola ukuthi liningi labo eBhayibhelini lifika kuba profeti kepha belingacinisekiswa. Umprofeti wethu nguJesu Kristu. Ngako manje caphelani niyabona uNkulunkulu bengakayembuli lento kubo ngendlela yakhe leniketiwe yokukwenda bese bemukele indlela yaDavide bese bemukele indlela yebapriesti bese bemukele indlela yebabhali yabo siyazi betenkolo kodwa hayi indlela yaNkulunkulu Nathanayeli beka ngumprofeti wangalolo suku. Kamuva Nathanayeli wabatshela ukuthi kwentiwa kanjani. Kodwa bukani, bakwenda ngaphandle kokubuta Nathanayeli. Akukho livi lelithi Nathanayeli kwathathiswa kuye. Konke kuwunga into lenkulu ichubeka. Futhi he, ngicabanga lelo culo, ake ngigcine. Ngisithe enkosi lapho tinhlitiyo tivutha emalangabi mangithobe ukuthi kukhumeta uhamba nalabo labanye babo ngibite kuphela ligama lakho ngifundise kunganciki kulokwentiwa ngulabanye kepha ngilinze ngemkhuleko impendulo levela kuwe niyabona nguleyo ndlela lekungayo nje mangikubone kwendeka ngendlela lokunguyona yona Konake kuyakholeka manje uNkulunkulu wembula lendvo kubo ngaDavide nange bafundisi nange bantfu nangabo captain betinkulungwane nabo captain bemakhulu kodwa hayi nganathaniel lobekana isho kanje inkosi uthi inkosi yathi ayiyukwenda lutho ingakakukhombisi kumprofeti weminyaka kuqala ukuthi akendeni niyabona ukuthi bendani baphuma baphambalata evini laNkulunkulu Bahamba babeka umphongolo encoleni lensha. Niyabona na, ngako bahamba bakwenda ngalokwehlukile emiyalweni kaNkulunkulu nendlela leniketwe nguNkulunkulu. Futhi ngulokho lokwendekile nanamuhla bangani. Kungakho sibe nemikhankaso lemikhulu nalokunjalo kepha kude imiphumela. Kwanza kungakholwa, kwanza sono, kwanza ngiyanitshela lesivelesi ayisekho indzaba yaso. Akusiso lesivelesi sodwa kodwa naletinye tive. Lesivelesi njengengilandi eminyakeni lomunye sibe ingwadla yato tonke letinye tive. Endasi le eMzambiki kubantu labakhweshe ngemamayela langemakhulu lamane nemashumi lasiphohlongo empucukweni emahlathini kwebantfanyana lokusemuva kulalela umculo Elvis Presley kugencetisa inhloko futhi kugcumagcuma kanje ya busuku bonke kuhleli ne noma leto tiqukwana nje letincane kanjalo tihamba inkulungwane yemamayela iyothi ngcungale eRhodesia kuyothwala Elvis Presley. Kepha babe bathi ukholwa kakhulu yena naPat Boone kanye nabo. Yini na? NguJudas waleli hora. Kepha akadi. Nguleyo-ke ingxenye lembi. Bakholwa kuthi baba kahle. Akashongo yini Jesu kuleli bandla leminyaka weSelawudesiya kuthi wena ungcunu, ulusizi, wekuhawukelwa, uphumbuthekile. Futhi awadi. Awukwati loko. Yebo-ke. Bantwana bemaPentecost endase Afrika nasemacenselweni bathi yebo-ke Elvis Presley uhlabela kamnanzi ngendlela longakaze uyive. Akungabateki kodwa kufana ncamashini naloko David lakwenda naye. Akungabateki kodwa kufana naloku lokwendiwa bahlabeleli. Kodwa kwaletha kufa kuthi kuhlasele inkambu. Niyabona lapho bakhona, lapho sikhona namhla bangani na? Emahlombe emalevi. Beyangiyona ndlela yankulunkulu yekucala yekukwenda. Uthi bona bebawubeke encoleni lensha. Manje kungeke kuze kusebende. Abazange bathathise ngendlela lefanele. Niyabona na? Ngako baphuma mayelana nawo futhi uyowulandza ngendlela lokungesiyo. Uthi nguloko lokwendekile nanamhla. Uma abantu akunenzaba ukuthi bacothwe kangakanani. Bedame kumendela inkonzo ngaphandle kwendlela yakhe layibekile yekukwembula. Bavamise njalo kuyona. NkuluNkulu uyibeka ngendlela yakhe. Mathotsa noma ningabacotho kangakanani, nizama kuwenda ngaphandle kwalokungiko. Nini tawukona? Yindlo nalena Balaam bekangiyo elusukini lwaBalaam. NkuluNkulu watshela Balaam, loyo mprofeti. Bengumprofeti, umprofeti Balaam. Bengumprofeti nelivi lefika kuye impela. Lathi, ungayi endasi lapho. Ngulabakhethiwe bami labo, bangulabakhethwe ngimi. NaBalaamu wase uhlangana netiphathimandla emadoda embi, bashumayeli, emadoda lawungekile, wase uthi, yebo-ke, ngitonitshela inkosi ito. Niyabona, kufana nakuDavide, kufana nanamuhla, thatha yonke into njengemfanekiso, futhi utokubona. Niyabona na, thanini amen. Niyabona, niyabona. Kunjengoba kunjalo namanje. Kepha abafundisi bathi, ba-priesti bathi, babhali bathi, bosi azibethe enkolo bathi, ngiyo le ndlela lekufanele kwendiwe ngayo. Kodwa kwakungesiyo, futhi kwafakazeleka ukuthi bekungesiyo. Futhi uNkulunkulu watshela Balaam, futhi bekangumprofethi kwekuqala, wamtshela ukuthi ungayi le ndasi. Kodwa lokunga kwalawa lamanye emadoda kwamenda ukuthi akwende ngalokuphambene naloko lakutshelwe nguNkulunkulu ukuthi akwende. Kwase kuguquka kuba sicalekiso esikhundleni semvuselelo. Oh, impela wehlela lapho futhi wase ufundzisa abantu wathi manje manini niyathi kutsini wathi siba kamowabi. Niyakhumbula indvodza kade yalothi indlovukazi yethu uyinzabuko yethu sonke sibe ngathi yinye sonke si Songa tsine mahlelo siyafana ungalokothi uthi hlanganise nale yonto khwesha lapho niyabona na ngako wathi sonke siyafana kungani bantu bakho banjengebantu bami singashadiselana lomunye nalomunye kuze sibe nemkhandlo wetenkolo niyabona na sonke singahlangana ndzawonye sibuyele kukwenza buko futhi
God curse the thing.
NkuluNkulu wayiqalekisa leyo ndlo. Leso sona kazange athethelelwe sona Israyeli. Sahlala nabo tinsuku tonke tabo. Asizange sithethelelwe. Babhubha naso ehlane kunjalo. Ngoba abazange bathathe indlela leniketwe nguNkulunkulu ngendlela leqinisekiswe nguye yekukwenda. Qaphelani. Lento lena labayenda yenda ukuthi Israel afe kufa ehlane. Kuthi Jesu wathi bonke babhubha baphela. Qaphelani ukuthi ngubani lo wema na Mose emuva le. NguJoshua na Caleb. Kulolu hlelo.
Notice again. Here's David.
Qaphelani futhi nangu David. Nala kwenda futhi nasakwendile kwendani na kwabangela kufa lokashaya umuntu loqotho manje ngicabanga ukuthi sisehukekile kuloko futhi ngifuna nive nani leningesheya kwemave lento lendiwa nguDavid ngaphandle bekuthathisa kuNathanael futhi athole livi laNkulunkulu mayelana nako kwabangela kufa ukuthi kushaye abantu labaqotho yebo mnumzane Wabeka sanda sakhe lapho lobekakade ahlala embikwemphongolo waphuma endlini yakhe nenkhabi yakhubeka nemphongolo bese uwa bese bavele bendile kunye lokuluphutha indwa letimbile tiliphutha kwekucala abazange bathathise kuNathanael indwa lelandzelako labayenda behlela lapho ngekungathathisi evini laNkulunkulu lokukuthi lo Samuel bekalivi langalolo suku Futhi abazange bathathise evini lenkosi. Ngakho ke nasebakwendile baphambana nelivi laNkulunkulu. Futhi nangu lo muntu lolungile, lobekakade angumnakekeli, bekangumbishophi wacabanga. Yebo ke lapha angifuni ukuthi uNkulunkulu enteleke phansi. Ngakho wabeka sanda sakhe emphongolweni, kanti bekangesuye umlevi. Futhi wafa into letinthathu. Manje cabangisisa kamatima futhi ubuke lokwentiwe ngemahlelo namuhla. Niyabona bakufulathele bakubita ngemfundiso yemanga. Niyabona na bukani ukuthi bakuphi. Batothola umkhandlo wabo eNkolo. Kulungile. Bakubita ngekufunda ingcondo. Abe uNkulunkulu akuqinisekisa yena lucobo ukuthi kuliqiniso. Futhi akufakazela ukuthi kuliqiniso. Oh, bathi cuku nje setilima enhla lapha ya. Bathi abakwati labakhuluma ngako. Kunjalo asathi kepha sisho nje emavi akhe. Uthi yena uyathi ukuthi ukhuluma ngani niyabona. Ngingeke ngikhone ukuchaza. Kude nalomunye umuntu longalokotha kodwa uyakufakazela. Manje qaphelani. Incumbi yelikholwa lelicothwa namuhla. Lelita kuKristu lifuna kuta ngenhlitiyo yalo yonke ngalokufanako libulawa kanjalo ngekwakamoya incumbi yemuntu loqotho uya ebandleni laseKatolika futhi afuna kuba ngumKristu uya eMethodist eBaptist eChurch of Christ futhi ngisho nemaPentecostal imbala niyabona na futhi ufuna kuba ngumKristu abeke sanda sakhe kulo atihlanganise nabo
David saw this thing happen.
Futhi uma David sekabone lokhu kwenteka, kwamphaphamisa. Ungaphaphami isikhathi sesendlulile lapho ngaphandle, mnakethu. Wabona ukuthi kufa sekushayile. Ngikhombisa imiphumela. Kwendiwe yini lokho lokubitwa ngemvuselelo? Kubuyisele bantu emuva emasontweni. Kwendiwa esiveni, emtimbeni wemakholwa na. Akusilo lutho ngaphandle kokuthi kwendiwe tinhlangano letinsha nemahlelo. Kusukela kadzeni kwanziswa emalunga nalokunye ngabe lesive singcono na bathi tebato America uNkulunkulu busithi America sive live lemaKristu likweshe ngemamayela la sigitsi ekubeni live lemaKristu angilithandazeli ngisho ukulithandazela ngingalithandazela kanjani uma lingafuni nekuphenduka ngaphansi kwalamandla lamakhulu aNkulunkulu labonakaliswa embikwayo futhi iphika futhi ivala iminyango kuwo futhi isuke ihambe na nginikela kuNkulunkulu kepha iya ngekukhwesha kakhulu futhi manje seyitocwila buka nje ukuthi kwentekani Incumbi yabantu labaqotho bahamba bajoyina inhlangano noma liqembu noma inkolo letsite yalokunye lapho ke bayafa ngekwakamoya ungeke ubatshele lutho leyo ndo ibholelwa kubo kungani na labo bishop laba basho lokhu nalona washo lokhu lona washo lokhu batshengise khona lapha evini laNkulunkulu lapho ukuthi khona isho kanje inkosi kodwa umfundisi wethu anginenzaba ukuthi umfundisi wenu uthini akunanzaba ukuthi ngithini noma abantu omunye usho lutho uma kuphambene nelivi leliqinisekisiwe laNkulunkulu laleli hora lalesikhathi umlayeto nalokunye khohlwa ngako suka kuko futhi ngimele kuma embi kwenu nonke ngelusuku lokwehlulelwa futhi niyakwazi lokho lo ngikusho kancane njengoba ngathi kuthi sengimdzala manje ngito akusho ukuthi kukhona lengwadiko kodwa uyati ngilandzela kuphela lokho la kushito buka namuhla lemikhankaso lemikhulu lesike saba nayo kulolonke live kufakazela ukuthi beyilide futhi ngabe akashongo yini Jesu lapha manje kuLuka 7:7 bangikhonda ngelide Davide wawukhuphulela lide umphongolo Ahabu wabaceceshela lide labo baprofeti Balamu wayithathela lide leyo mali bafundzisa imfundziso leyimiyalo yebantu miyalo yaNkulunkulu lesebentako akukhathaleki ukuthi kangakanani sini labo bantu impela bangulabacotho nivamisile kukuva kakhulu lokho bacotho impela lo akusho lutho bofakazi bakaJehova ema-Seventh Day Adventists nato tonke leto tingoloze baphumela lapha esitaladini benta tintfo leto labanye bethu bebangeke sebatende emakatolika ema-ekoneni acele nalokunye leto tinhlelo letinjalo futhi abita tigitsigitsi letiphindwe kati gitsigitsi taphindwa kati gitsigitsi temadola kepha noma kunjalo basayicela bacotho akungabateki emasonto ayahamba futhi ashumayele nalokunjalo nebafundisi bema epulpiti futhi bende konke labangakwenda kuze bathole emalunga lamasha esontweni labo kodwa kungumphongolo lomusha kunamunye kuphela umphongolo lodzinga kulandzelwa lo livi laNkulunkulu noma yini lephambene nalowo mphongolo suka kuyo usenconeni lensha futhi awukho emahlombe kaNkulunkulu kunjalo suka kuleyo ndvo ungabi namsebenti nayo imikhankaso yethu lemikhulu tigitsigitsi netigitsi titivumile tono futhi ngiyangabata kuthi basengatholakala na labalikhulu babo kubo kuko konke nabona akukaze kube nalutho manje-ke bukani livi lesethembiso utocabanga ukuthi lokho kwehluleka nathi siyathi ukuthi kwehluleka labanye-ke bebavuseleli bethu labakhulu kule live namuhla bathi lokho kwehluleke kwaphetha libandla liyathi ukuthi kwehlulekile wonke umuntu uyathi ukuthi kwehlulekile yebo-ke kwendiwe yini na kungani kwehlulekile na kungenxa yenhloso lenhle kwakwendela kusonzetha abantu ebukhoneni bankulunkulu imikhankaso lemikhulu futhi tigitsi tebantu tichithe imali yato futhi bayifaka emikhankasweni lemikhulu nemabandla onke ahamba ndzawonye emahhola lamakhulu netintfo letinkulu letentekile kwendiwe yini kwehluleke na kungoba bebangalati lihora lebebaphila kulo akumangalisi Jesu ema nasenhlitweni yakhe wakhala inyembeti tehla enhlathini takhe futhi wathi Jerusalema o Jerusalema bengifisa kangakanani kunifukamela njengesikhukhukati emantsheleni aso nigcobe ngematshe wonke umprofeti lengumthumele kuwe kodwa awuvumanga kodwa manje lihora lakho selifikile aniwuva yini umoya longcwele umpongolota emkhathini wenu na Oh, United States nemhlaba. Bengifisa kangakanani kunibutha. Kepha anivumi. Manje lihora lenu selifikile. NoNkulunkulu wenu wenjabulo, noNkulunkulu wenu wemanyala, noNkulunkulu wenu loyigomora neSodom, ufike emkhathini wenu. Ngisho nebantwana bethu labancane, babahula titayela tetichova, bende tichova tetinwele, tilengele ebusweni. Uthi sekucala kona kusekuncane kuphambuka. Besifazane bethu sebaphelile, sebendlulile ekutheni bangahlengeka. Insizwa tethu setiguquke tawabosisi labakhulu, bahamba-hamba naletincane, tikhinjana labatigcokile, futhi titiphathisa kwentombatana, letinwele letishaya etinsanyeni, futhi singemaSodoma, nemlilo nelulaka lwaNkulunkulu lusilinzele. Niyathi kuthi uyobulala kanjani, uyolibhubhisa kanjani na? Ngale ndlela lebekahlale enda ngayo. Uma ingwadla yende lokubi, beyigcotshwa ngematshe ize ife, bebathatha ematshe kubulala lowesifazane lobeka ingwadla. Kuleyo ndlela layobulala ngayo-ke nelibandla. Libhayibheli lathi uyonisa ematshe esangcotho avele emazulwini, siyosinza ngelikhulu lemaphawondi sisinye, futhi uyobagcoba. Ngubani loyomvimba na? Nguyiphi isayensi leyothi ngeke kwendeke? Uyokwenda njengoba enda umkhumbi wandandisa Noah kumphephisa uyokwenda futhi endele libandla lakhe nangemithetho yakhe lucobo nangendlela yakhe lucobo uyoyigcoba ngematshe leyo ngwadla lephinge nemakhosi nabokapteni bemakhulu nebetinkulungwane uyoyigcoba ngematshe ize ife ngemithetho yakhe lucobo layibeka ngeluhla ngubani longamtshela ukuthi ngeke akhone kwenda sangcotho na Buta noma ngubani lo wathi kuthi lithonzi lemvula liqala kanjani bese lenda indingilizi bese libuyela emuva emoyeni bese liyanza lanze lize libe nesisindo lesitsite bese liyehla yena ke nkulunkulu lo kudonswa kwemandla alomhlaba akukhona kumbamba lamhlabeni wenyukela etulu ezulwini nkulunkulu lo wenda umdonso walomhlaba angenda futhi nomkhulu kakhulu umoya kugucula litshe lize libe sisindo lesingamaphawundi lalikhulu wathi uyokwenda futhi uyokwenda ngubani lo mtshela ukuthi angakwendi uyokwenda ngoba wathi uyokwenda sisetinsukwini tekugcina sime edute nokwahlulelwa ngani na betama kudla imana lenzala leyawa emuva le eminyakeni lengamashumi lasihlanu lendlula libandla lepentecostal libandla iholiness litama kwenda njalo ngetulu kweminyaka lengemakhulu lamabili lendlula emaluthela cishe iminyaka lengemakhulu lamathathu noma ngetulu iminyaka lendlula emakhulu lamanengi eminyaka lendlula Betama kudla imana lenzala omnakethu leyo ndvo seyikhunzile seyonakele ito ifanele ngani na ngiyaye njalo ngitsi inabo mantshikitane timphethu ito kubulala uma uyidla khola kuthi kube Davide noma ngumuphi kube bekayothathisa kuphela esinkweni salelo hora Kube mane baphristi nebaprofeti nebashumayeli nabosiyazi betenkolo netikolwa nemahlelo bebamane kuphela bathathisa ehoreni kodwa manje akusena ubasita sekudzala kuphumile kungeke kusasita ngisho nakancane selihambile manje selendlule kulomugqa cishe eminyakeni lesihlanu lendlulile emkhathini wekuphenduka kwehlulelwa nemusa caphela ulandzelani manje Yini lengentiwa na? Yini lekufanele endiwe na? Asibute kumprofeti liBhayibheli. Lapho khona singeke sengede noma siphungule kulo. Uma sikwenda, uNkulunkulu uyasisusa encwadini yokuphila. LeBhayibheli lasho kuma lakho esine ukuthi kuyokwendekani namuhla. Sambulo selishumi siyachaza ukuthi tiyovula kanjani timpawu lethi sikhombisa futhi kwembulwe tonke letimfihlakalo lethi lebetikaze tifihliwe kulabalungisi besimo selivangeli washo ukuthi kuyokwendiwa kanjani kusebhayibhelini isho kanje inkosi nkulunkulu ngalokugcwele lokuphelele ubonakalisile loku futhi wakuqinisekisa ukuthi kuliciniso ngetibonakaliso imimangaliso emazulwini etiphakaphakeni nako konke lokunye iminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu ucabanga ukuthi batokulalela loko na cha bafile babeke esandla sabo entweni lebulale yonke lento cha kungeke akusayophinze kulapho lento layendeka khona leyo Davide layibona Oh Nkulunkulu sithumelele Davide yena lotobona lapho emekhona lotobuka abone Nkulunkulu lo wende sethembiso sani kuthi utokwenda kanjani namuhla Nkulunkulu ushito lapha eveni lakhe kuthi utokwenda kanjani Nkulunkulu watshela Mikhaya wawuhlola umbono wakhe embiko baprofeti labangamakhulu lamane labahloniphekile wawuhlola umbono wakhe kubona kuthi bewulungile na wabuka emuva kuloko lokwakushiwa ngumprofeti lobekafike kucala kunaye kubona kuthi bekwendekeni wabuka emuva wase ubona loyo Eliya eme lapho athi ahabi inja tiyochapha ingati yakho nawe Manje wase uyabonake ukuthi lo mbono wawuhambisana ngamashini elive laNkulunkulu ngakho wase uyawusho uthi bekaqinisile kunjalo akukhathaleki ukuthi labanye bathini yena wahlala nalelo live nje kuphela manje ake sibuke kulombono lesinawo namuhla ngabe kwakha emasonto ngabe dindo letinsha ngabe dindo letinkulu letitokwendeka na noma ngabe kwehlulela na buka emuva ubone sethembiso sanamuhla ubone ukuthi sikhathisini seminyaka lesiphila kuso Wena uthi yebo ke akabusiswa uNkulunkulu mnakethe mina ngicotho ngijoyine lisonto nginetiqhu tamu tebuciko ngente loku loko kulungile loko kuhle angiphikisani nako bekanjalo naDavide bebanjalo nebapristi bangalelo langa bebanjalo nabo siyazi betenkolo kodwa bekuphambene nelivi uNkulunkulu washo ukuthi uyokwenda kanjani namuhla ukuthi uyobuyisela kanjani konke ukuthi uyokwendani futhi wethembisile kubuyisela loko kunjalo impela kuJoel 2:28 wethembisa ukuthi uyobuyisela ngitawubuyisela isho inkhosi yonke leminyaka leyadliwa sikhonyana banedi niyabona kusengiso sona leso sibungu sisesigabeni lesehlukile sempilo yaso futhi ngesikhathi bukatolika bucala kudla kwase kulandzela emaluthela nemamethodist nemapentecostal nabo bonke kwehle njalo wathi ngiyobuyisela yonke imbo ngikubuyisele ebandleni impela njengoba belinjalo ekucaleni caphelani lombono ngalolo bunye busuku impela yena lo mlobokati eda ngakulolihlangothi lolo eda ngakulolihlangothi lolo emva kwaloko tingwadla tendlula tigcoke emagawuni ato indodato letinzala tibheke etulu ngalendlela futhi tijayiva umdanso wekuthi inyikinya futhi titibita ngelibandla wena uthi yebo ke sina asikwenti lokho nguleyo ndlela uNkulunkulu akubona ungiyo akuyinge ukuthi wena cobo lwakho utibona unjani kuya ngalendlela uNkulunkulu akubona ungiyo akekho umuntu lotibona asephutheni uma utibuka esibukweni selivi laNkulunkulu siyakutshela noma uneliphutha noma awunalo kube Davide bekende njalo bekayobona ukuthi wenda liphutha kube Ahabi bekende njalo noma labo baprofeti bebende njalo bebayodibona ukuthi bebaneliphutha umprofeti loqinisekisiwe wathi Ahabi uyofa netinja tiyochapha ingati yakhe nesiprofeto sakhe sahambisana ngonako ngako wachonza ukuthi bekaqinisile ngisho naJehoshafati bekafanele akubone lokho futhi akwadi ngesikhathi Mikhaya abona umbono bekangesiyo lojwayelene nebantu kangako ngaleto tinsuku kodwa bekana isho kanje inkosi bekaqinisile caphelani siletha lokhu manje kulolu suku uma sibona lelihora lelikhulu lesita kulo caphela ukuthi Davide beketama kwentani naye bengine sicheshana lapha lenginaso mayelana nalokho beketama kuletha umphongolo emtini waDavide lihlelo lakhe buka emuva le lapho inkosi yakhuluma khona kwekucala endasi lamfulene njengaJohane umbhabhatisi lowathunywa kwendlulela kufika kwekucala mnakethu ema-assemblies akakhonanga kukumela lokho ngisho iUnited bonke labanye kwakufanele babe nalomunye ndzawana thide bonke kwadzingeka bakwende niyabona ngalokufana nce bonke bafuna kuletha endlini yabo bekafuna kuletha edolobheni laDavide ngani na yayingekho indzawo lebe ilungiselelwe wona futhi nguleso zathu ungeke nje waletha umlayeto ehlelweni Livi umphongolo Christu longuye itolo namhlanje phakathi nako konke kutibonakalisa kwakhe ungeke ulethe enhlanganweni yakho bangeke bawukholwe ngoba ayikho indzawo yawo ngabe alisho yini kanjalo leBhayibheli kuthi bekangaphandle kwelibandla leminyaka waseLaodicea etama kungena na bengekho indzawo edolobheni laDavide noma ngabe kwakwethembeke kangakanani noma ngabe umkhulu kangakanani na nalokunye Kwakusolo kude indzawo kwakufanele ube seJerusalem kulapho lawayiswa khona kamuva uma umprofeti abatshela ukuthi bawende njani niyabona na ngakho Davide wafuna kuuyisa edolobheni lakhe yayingekho indzawo lewulungele Kristu ungumphongolo wethu futhi ngeke bawemukele Kristu ulivi bangeke balemukele bafuna imibhedesho yabo lihlelo labo umphongolo lomusha noma inqola lentsha yekwethwala bafuna wethwalwe lihlelo umphongolo lomusha kumbulani Kristu umphongolo wethu niyakholwa ukuthi Kristu ulivi na loyo ngumphongolo ke ngabe kunjalo na kulungile Kristu angeke ethwalwe ayiswe endzaweni yakhe lengiyo nganoma nguyiphi inqola yelihlelo usebenta ngemuntu munye futhi hayi ngesicuku akazange sekasebente ngesicuku ngemuntu munye uma wathi angeke akwende uma akwenda waphambana phela nelivi lakhe Amose 3:7 ungeke ulende licambe emanga cha mnumzane kuliciniso kodwa niyabona bayethama umphongo lo ungeke uthwalwe inhlangano ninengakhulu tinhloko letikuyo niyabona na ungeke kwendiwe uthembisile ukuthi angeke akwende futhi ngeke akwende wathi uma athembise ukwenda ngalenye indlela kungako athembisile ukuthi angeke akwende musani ukucabanga leyo micabango ngeva niyabona na ngako we wethembisa ukuthi uyakwenda ngandlela thite uthi noma yini lephambene naloko angeke ayende niyabona na kodwa ngaleyo ndlela yakhe yakucala njengaloko lakusho ku-Amose 3:7 nguleyo ndlela-ke layokwenda ngayo uthi leyo kumele ibe ngulecinisekisiwe uthi yafakazelwa ukuthi ingiyo manje niyakwati lakwethembise namuhla ngako-ke uyakwenda namuhla loko nguloko nje lathe uyokwenda uyovula leto timphawu lethi sikhombisa nako konke latokwenda kwembula timfihlakalo emuva le nekuthi le mibhabhatiso nako konke kuhlangahlanganiswe kanjani futhi naku ebukhoneni bakhe ngco isayensi iyakufakazela emazulu akumemethele umuntu umile ukubuka ngco futhi ukubona kwendeka akukho nakunye lakushito kodwa loko lakwende kwaba liciniso nako lapho khona kuze phela ubone ukuthi sikuphi namuhla angakwenda kanjani noma ngimuphi umuntu lonemoya wakhe uyakwati lonemoya wankulunkulu kuye uyati ukuthi leli liciniso ngoba umoya wankulunkulu ungeke ukhulume lokuphambene nelivi cha cha uyohambisana nelivi ngco wena uthi nginawo umoya longcwele ngimemetile ngikhulumile ngetilimi ngidanisile emoyeni loko akusho lutho kuNkulunkulu niyabona na Davide wenda kona loko ngekwenda yona leyondlo emuva le bahlabelela ngemandla akhe onke futhi wamemeta ngawo onke emandla akhe bonke laba labanye benda njalo futhi bebahamba baconze ngco ekufeni kunjalo loko akaphathelani nalutho nako livi kuphela lelisebentako livi lenkosi labo labalinza enkosini yebo mnumzane niyabona labo labanemoya wankulunkulu kubo babuka esethembisweni sanamuhla futhi bacaphele futhi balinze baze basibone bese-ke bathi leso ngiso nkulunkulu uyasembula sona kubo njenganathanayeli filipu wahamba wathola nathanayeli nathanayeli wathi manje linza umzuzu ngiyathi ukuthi lokho kwethenjisiwe kepha ake ngikubone futhi nakakubona wathi kungiko lo wesifazane wathi manje ngiyadi ngivile ngabo bonke labatinhlobonhlobo bosiyazi betenkolo ngente loku nalokwa futhi ngitifunzele libhayibheli icobo lwami futhi ngiyadi ukuthi si unamesiya lotako loyokwenda letinto lete ngako ufanele kuba ngumprofethi wakhe wathi nginguye wase uthi wotani nibone umuntu loku ngiko walinza waze wambona loyo mesiya abonakaliswa livi lankulunkulu wase uthi-ke nguloku-ke le besisolo sikulinzile iminyaka lengamakhulu lamane besisolo singenamprofethi noma lutho lolunjalo nanguyena lapha naye futhi icobo lwakhe uyasho ukuthi unguye phumani nibone umuntu longitshele tintho lengitendile kodwa abaphristi bafuna kumbulala futhi ekugcineni bakwenda niyabona na kodwa bangeke bawubulale umoya wakhe namuhla kunjalo cha bangeke bawubulale bewulapha kuthi usilethe ngekhathi ngako-ke siyabonga caphelani ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani kuthi imisebenzi yakhe mikhulu kangakanani kuthi ungeke wehluleke manje uNkulunkulu unendlela lehlelekile nale kungiyona yona yekwenda tinto futhi angeke ende lokuphambene naloko manje wethembisile ethi insuku into yokugcina loko lebekade okwenda futhi kubathumele bona thine umlayeto nalo mlayeto uyoba nesibonakaliso lesifanako naleso Eliya bekanaso njengoba Elisha bekanaso njengoba Johane umbhabhatisi bekanaso futhi uyoguqula tinhlitiyo tebantu hhayi kuthi tiye ehlelweni kepha emuva kukekucala bobabe bapostoli emuva evini letinto leti ticinisekiswe kanjani pho kuyakwendeka ekuvakaleni kwengilosi yekugcina kusambulo selishumi netinsuku tengilosi yesikhombisa letimfihlakalo leti lebetikatse ti akwendelani emamethodist loku nemabhaptisti nelibandla lakristu nabofakazi bakajehova bonke benta loko na Leto timfihlakalo tiyawembulwa elusukini lwekugcina. Lapho ingelosi yesikhombisa, umlayeto wengelosi yesikhombisa uma yena, hayi uma icala kwenda lokhu, kodwa uma icala kumemethela umlayeto wayo. Niyabona na, hayi le minyaka yekulungiselela, kodwa uma icala kumemethela umlayeto. Leto timfihlakalo tiyokwembulwa, futhi ke nathi bengingatati, futhi ninebantu ningufakazi walokho. Futhi ke nakuloko kucilonga lokukhulu kuze umhlaba ungabi basemangele kuthi kwendekeni ethukusoni bacilongi labakhulu bathebula sithombe sako etulu laphaya basemangele kuthi kwendekeni kuyini na basakubhala ephepheni kungabe ukhona lo wathi lutho ngako ngabe kwendeka kanjani na akukho ngungu etulu laphaya akukho moya akukho mhamuko emamayeleni langamashumi lamathathu kuphakama emoyeni. Oh hey, kuyoba khona tibonakaliso ezulwini ngetulu. Uma leto tintfo leti tendeka, utamatama kwemhlaba etindzaweni letehlukene. Khona ke kuyovela sibonakaliso ezulwini sendvodzana yemuntu. Ngalolo suku kulukha, indvodzana yemuntu iyotembula uchobo futhi naye mbulwa, uchobo lwayo. Nemhlaba uyobukeka njengeSodoma neGomora. Oh hey, bazalwane musani kuba ngulabangathi tindvoda kamoya, niyabona. Hlolani imibhalo ngoba kuyo nicabanga phakathi nine kuphila lokuphakathi futhi ngiyo yona lefakaza ngelivi ngiyo yona lefakaza ngeliciniso ngale tinfo uNkulunkulu latendako kuleli hora futhi manje yini na labo labanemoya waNkulunkulu bayathi linzela letinfo lethe futhi uma batibona leto tinfo bayathi kholwa leto tinfo. Jesu wathi akekho umuntu longeta kimi ngaphandle babe amdonse futhi bonke labo babe langinike bona ulivi batokuta kimi batokuta kimi. Nginihlukumetile manje ekuseni niyabona balinza enkosini bayalinza futhi nabalinza futhi basibona leso sethembiso sanamuhla sicinisekiswa sivuselela lukholo lwabo evini lakhe. Ngoba uthembisile kukwenda futhi lapha uyakwenda ngakho ke kude kungabantu uNkulunkulu uyakhuluma livi lakhe liyakhuluma kucala bese ke umoya lolilethako wenda lento livi lelithite uyoyenda. Oh sinekulingisa lokunenge sisathoxhubeka sibe nencumbi yabo emadoda enhlitiyo lechotho etama kwenda tinto ngalendlela nangale yandlela. Kodwa caphelani kuthi kwentekani bantu bayobeka tandla tabo bese ke bayafa. Niyabona caphelani asikho sikimi semuntu welihlelo lesiyoke sisebende batenda emalunga emiphongolo yelihlelo lekutendela uNkulunkulu akazange sekabe nelihlelo akayuze futhi abe nelihlelo futhi kuyinto lendwe ngumuntu. Futhi ngiyamangala namuhla uma konke lokubita kwethu nemikhankaso lemikhulu netimvuselelo besisolo singawugcwalisi umphongolo wemamethodist, umphongolo wamabaptist, umphongolo wamapresbyterian, kodwa sithinike ngemphongolo waKristu livi na. Futhi uma umlobokati kumele abe livi ngako kumele abe waKristu ingcenye yemiyeni kumele abe livi livi lokungesilo lwelusuku lwakhe livi lalolu suku bekalethembise ukuthi kuyoba ngulolu suku leli lathumele livi lakhe kubumba umlobokati wakhe nekuthi amakhe. Ngethemba ukuthi siyakubona musa kuthola umcondo longewakho manje futhi ungathatha umcondo walomunye umuntu. Thatha livi leliqinisekisiwe lapha liBhayibheli liyasho uNkulunkulu uthembisile evini lakhe kuthi utomkhetha kanjani umlobokati wakhe kulolu suku lwekugcina. Benikwadi lokho na ukwethembisile kuthi utokwenda kanjani futhi lokho kungalelo cebo lakhe lakucala lekukhetha Kristu lekukhetha sikhathi kukhetha tikhathi teminyaka kuthi kanjani angeke alahlekelwe ngiko kumlobokati wakhe ngoba uyingcenye yalelo livi angeke akukhethe ngelihlelo. Uma angamkhethanga naKristu ngelihlelo ngabe Kristu weda ehlelweni na ngabe weda ngelihlelo na cha bamenqaba. Yebo ke ngiloko emahlelo lakwendile ngaleso sikhathi ngakho uma akhetha umlobokati wakhe angeke ngalenye indlela na wamletha kanjani Kristu lapha na ngelivi lebaprofeti ngabe kunjalo na utomletha kanjani umlobokati wakhe lapha na ngelivi lebaprofeti wamkhomba kanjani yena namhla efika na ngemuntu lobeka nemoya waEliya kuye avela ehlane uyamkhomba kanjani umlobokati wakhe na wethembisa kumalucky 4 into lefanako ngaphambi kokuthi abhubhise umhlaba njengoba kwabanjalo etinsukwini tasesodoma khumbulani isodoma yasha ngabe kunjalo na yebo-ke lo mhlaba lona utoshiswa jesu washo njalo futhi kuyoba ngulesikhathi lapho njengakulukha sahluko selishumi nesikhombisa nelivesi lemashumi lamathathu kwathiwa ngaleto tinsuku kuyawuba njengesodoma negomora khona-ke indodana yemuntu iyokwembulwa futhi-ke kuyokwendekani na ngekwamalakhi uyoshisa umhlaba futhi nalabalungile kuminyaka ley'nkulungwane bayonyathela etikwemlotha walababi ngabe kunjalo na niyabona na ngako sisesikhathini ngco sekugcine sihleli lapha eminyango manje simlinze ukuthi abuye caphelani nkulunkulu wethembisile evini lakhe kuthi uyokhetha umlobokati wakhe ngendlela yakhe yasekucaleni lakhetha ngayo wakhe umyeni wakusho phambilini ngebaprofethi wase uthumela umprofethi kuthi amkhombe umprofethi wathi eme etinsenzeni tasejodani bheka bathi ungumesiya ngabe awusuye na wathi cha angisuye mesiya ufanele kuba ngumesiya kodwa angisuye kepha ume emkhathini wenu neticathulo takhe angingafanele ukuthi ngingathithukulula uma efika enta kuthi athiwe nanamuhla ume emkhathini wethu angumuntu lo umoya longcwele athibonakalisa kakhulu kakhulu eta ebandleni lakhe enta kuthi athiwe ngoba yena nemlobokati nemiyeni bayofanana enta kuthi athiwe uthi ngalelinye ilanga uyobona kuthi lowo lobo umuva enhlitweni yakho futhi ubona nekuthi chaza kwakhe uyoba ngumuntu embi kwakho lapho-ke wena naye nimunye nihlanganiswe livi nelivi belikhona ekuqaleni liyobuyela ekuqaleni lokunguNkulunkulu kuthi ngalelo langa niyokwati kuthi ngikubabe nababe ukimi ngikini nani nikimi haleluya silapha haleluya ngiyajabula kumbona aba ngumuntu ucobo lwakhe khona emkhathini wethu nekubona lakwethembisela livi hhayi kuthi iyini imizwa yalomunye umuntu kuhlabela nekugcuma nekudansa kodwa ngelivi lakhe amen utenda kuthi athiwe yena lucobo mbukani uma baletha bakha lithembeli futhi baletha lo mphongolo kulo nkulunkulu wangena lapho ngensika yemlilo amen bekungudavide agcuma ampongoloda kwakungibo bonke bahlabeleli nebapristi bachubeka ngesikhathi baphumile enzandleni yankulunkulu kodwa lapho unkulunkulu abeka umphongolo enzaweni yakhe nangendlela lengiyo ngaphambi kokuthi bangenise umphongolo lapho naye iqhamuka insika yemlilo ihola indlela iconza phansi etikwetimbiko demakherubhi iconza ekhathi ngemuva kwenzawo lengcwelengcwele inzawo yayo yekuphumula insika yemlilo nenkathimulo yankulunkulu beyilapho ekhathi bazephe abakhonanga ngisho kubona ukuthi bangashumayela kanjani amen iyovala emehlo awo wonke siyazi wetenkolo uma seketele umlobokati wakhe uyohlwithwa ekhathi nebusuku njengoba kwakunjalo kubo abanakumbona ngisho sekahamba oh ludumo kunkulunkulu caphelani nkulunkulu uthembisile kuthi uyokhipha umlobokati wakhe layokwenda kutawuba nembewu kutawuba nekukhanya ngesikhathi sakusihlwa kuthi uyotenda kanjani tonke letinto leti njengoba kunjalo nangendlela layihlela kucala ethestamentini lelidzala nasethestamentini lelisha futhi akusikwa ngendlela yelihlelo akusikwa ngenchubo yethu lesiyisebentisako namuhla sine sibanga kufa nje ake bantu babeke tandla tabo nawo bese bayafa kuwo niyabona na livi umlayeto wakusihlwa kumele wethwale imiphumela yakusihlwa umlayeto wakusihlwa kumele uhlanyele imbewu yakusihlwa hhayi imbewu yasekuseni imbewu yakusihlwa ngabe kunjalo na sigcawu sasemini timbewu tayo emuva laphaya bekulihlelo kwafa kwabhubha kodwa umlayeto wesikhathi sakusihlwa uyotshengisa kukhanya kwesikhathi sakusihlwa uyotshengisa imiphumela yesikhathi sakusihlwa umlayeto wesikhathi sakusihlwa sikhathi sajesu umlayeto wasemini watshengisa imiphumela yesikhathi sasemini umlayeto wekucala wakhombisa imiphumela yekucala kwendiwa indalo wenta indodzana yakhe ngemfanekiso wakhe lucobo ekhathi nemini ngesikhathi sakusihlwa usendela umlobokati waso niyabona na ngani na livi lakhe Wawenda kanjani umhlaba na? Wakhuluma kanjani ukuze ube khona na? Ngelivi lakhe. Bekungubani indodana yakhe na? Livi ekuqaleni beka khona livi. Livi beka naNkulunkulu. Futhi livi waba inyama wakhe emkhathini. Uyomthatha kanjani umntu bakati wakhe na? Ngelivi hayi ngencola lensha. Hayi ngemqondo lotsite wasiyazwe tenkolo. Kodwa ngekwelivi lakhe. Utawumkhomba. Ungafaki ngisho nayinye indvo kulo noma ususe kunye kulo manje. Liyekele njengoba linjalo, niyabona na. Sikhathi sakusihlwa. Uthembisile ukuthi uyokwembula. Kepha kuvula letimpawu leti leti sikhombisa nekutshengisa lawo masondo. Ukuthi yini la iphuthelwa lemuva le. Sambulo selishumi namalakho esine Luka 17:30. Wathi uyokwenda. Ngako manje asingahlanganisi, asikugcine kunjalo. Ake ngise ngivala. Kucishe sekusondzele emizuzwini lelishumi nesihlanu kushaya insimbi yelishumi nakubili. Ake ngivale ngekusho lokho. Bangani, lalelani egameni lenkosi Jesu. Letindvo leti tinicacele kamhlophe ukuthi ningeke nakukholo. Ucace kahle kamhlophe ukuthi ningeke nakubona. Impela niyakubona lokho. Impela umhlaba ungakubona. Kepha nje kwenu ningawunga nguleti nanzi nanzi netindvo labanato namuhla. Anginandzaba ukuthi bangumuntu lolunge kangakanani, bacotho kangakanani. Uma bangakhulumi njengakwemthetho nebaprofeti, libhayibheli lathi akukho ukuphila kubo. Niyabona na? Davide wacabanga ukuthi bekenda kahle, bekacotho. Bapriesti bona bacabanga ukuthi bebakahle, bebacotho. Kodwa nje behluleka kuthathisa enkosini mayelana nako. Futhi kwakufanele ngabe bebakwende kanjani na? Mhlawumbe bathi sikukhulekele lokho. Kodwa leyo bekungesiyo indlela yaNkulunkulu yokwenda. Wethembisa ukuthi akayokwenda lutho angakakwembuli kuqala etincwekwini takhe baprofeti. Nango Nathanael eme emkhathini wabo. Futhi abazange bathathise kuye kwasanhlobo. Manje fundzani etahlukene letimbala letilandzelako ukuthi chronicle lapho. Uthi ndothola uma David ahleli endlini wase uthi ngabe kulungile Nathanael bekahleli naye ukuthi ngingahlala kumsedari. Kepha umphongo loNkulunkulu ube uhleli ngaphansi kwemathende ngaphandle lapha. Wase Nathanael uyathola enkosini ukuthi amtshele ukuthi endeni. Futhi bekende kabi ngayo uNkulunkulu wathi tshela inceku yami David ukuthi ngiyamthanda ngimendele ligama njengemadoda lamakhulu emhlabeni kodwa ngingeke ngimvumele akwende. Niyabona wehlulekile kimi. Niyabona ngingeke ngimvumele ukuthi akwende. Ngitoletha umuntu indvodzana yakhe iyovusa indlu yaphakathi yaNkulunkulu futhi lowo bekungu David impela. Loku kuthi Solomon wabufanekisa kodwa ake wehluleka. Wonke umuntu kumele ehluleke. Sonke sidalwa lesingumuntu kumele sehluleke. NkuluNkulunkulu nguye yedwa longeke ehluleke. Angeke ehluleke. Nguyonanto kuphela uNkulunkulu langeke sekayenda. Wehluleka. Uthi uNkulunkulu ulivi, nelivi akukhathaleki noma kungabonakala kwangathi kutochamuka ngalendlela. Uyofika ngaleyo ndlela ngo livi lelasho ngayo. Manje khumbulani, kumele nilandzele isikhathi seminyaka, isikhathi. Niyabona na? Naleso sikhathi seminyaka lokuso sikhathi sini uthi ukwenda kuqiniseke kubona ukuthi impela kuliciniso. Manje thatha bonke labo kumele lonke livi yonke lemifanekiso netindlu bese ubuka ukuthi uhleti kuphi. Cabanga ngaleli hora lesiphila kulo. Buka ngaleya ukuthi cishe sekusele lokukodwa eshumini ukuthi umhlaba ulungele kuwa. Iscience isho njalo. Babuka eWashington eminyakeni lembalwa lendlulile bathi sekusele imizuzu lemithathu kuphela manje kube sekhathi nebusuku. Kungahle kube ngumzuzu, kungahle kube yi-half yemzuzu manje. Bathite akunakwendeka esithukulwaneni sethu. Kungendeka emizuzwini lesihlanu. Futhi caphela lokulandzelako wathi iminyaka lesihlanu. Angikakusho lokho manje. Washo njalo lo science. Bayabaleka basuka eCalifornia njengelibutho letimpungane. Niyabona na? Yebo ke. Lolu suku lothi laphuma ngalo eSodoma. Ngalona lolo suku kwana umlilo phansi emhlabeni. Ngalelinye lalamalanga uNkulunkulu uthatha umlayedo wethu futhi sitoshiya lapha kukhona lokuthithe lokutokwendeka lokuliciniso impela ngaleso sikhathi uma libandla selihambile umtimba wakhe umlobokati wakhe. Manje ngifuna kunifundzela umbhalo futhi ngifuna ukuthi niwufunde kanye nami. Ngifuna ukuthi nivule kuDeuteronomy wesine sesivala. Ngicabanga ukuthi sekunengilo sekukhulunyiwe lotho kuconza kuDeuteronomy wesine. Nitofunza tindzawo letimbili lapha. Futhi kuleli bandla leli nakumathepu kubantu labanemathepu nakubantu labalalele etinsanjeni etingenyeni letinye tesive ngitsandza kutsi nikulalelisise lokhu futhi ningehluleki Deuteronomy sahluko sesine ngitothola livesi lekucala ngifuna kufunda livesi lekucala ndawubese ke sengifunda livesi lemashumi lamabili nesihlanu nelemashumi lamabili nesithupha ningakufunda konke uma nifike ekhaya kodwa nje konga sikhathi kuze siphume ngesikhathi ngoba ngifanele ngibuye futhi kusihlwa uma inkosi ithanda Lalelani kulo mprofeti akhuluma. Beyakatha sebukhoneni baNkulunkulu. Beyakwathi lebeka khuluma ngako. Lalelani. Manje ke lalelani, o Israel, vanini timiso nasetahlulelweni. Lenginifundzisa tona kuthi nitende kuze niphile. Futhi ningene nilidle live inkosi uNkulunkulu waboyihlo laninika lona. Loko kufanekisa inkulungwane yeminyaka yethu. Aniyukwengeta kulelivi lenginiyala ngalo. Futhi aniyunciphisa futhi kulo. Ungangeti ngisho yinye into kulo. Futhi ungathathi lutho kulo. Hlala kuphela shano loko leli kushoko. Kuze nikhone kugcina imiyalo yenkosi uNkulunkulu wenu lenginiyala ngawo. Emehlo enu akubonile lokho inkosi lekwendile kuBalpeori ngoba bonke labantu lebe balandzela Balpeori inkosi uNkulunkulu wenu ibabhubhisile emkhathini wenu manje nibantu labehlukanisiwe nakhishwa kuwo emahlelo niyabona na niyabona na Kodwa nini lenana mathela enkosini uNkulunkulu wenu nisekhona nonke namuhla
You never died with your denomination. You're alive.
Anifanga nemahlelo enu niyaphila manje. Futhi nisebukhoneni baNkulunkulu. Vala, ningaphuthelwa ngiko. Livesi lemashumi lamabili nesihlanu. Manje ngesikhathi sebaya kulelive. Manje bukelani ukuthi kwendekani. Futhi uma nini niyotala abantwana, nebantwana bebantwana. Futhi ni senihlethe isikhathi lesithe kulelive. Futhi nidingolise lucobo lwenu ngoloko lokwendeka futhi nende tithombe letibatiwe lenye indvo noma umfanekiso wanoma nguyiphi lenye indvo nende lokubi emehlweni enkosi uNkulunkulu wenu nimthukuthelise lalelani nibita emazulu nemhlaba kuthi abe bofakazi kini namuhla niyabona kuthi niyobhujiswa nekubhujiswa niphele masinyane eveni noma endzaweni leniwela iJordani kuya kuyo kuthi niyidle aniyukwanzisa tinsuku tenu kulo kodwa niyobhujiswa nekubhujiswa niphele lona bekungumosi akhuluma naIsrayeli emva kokuba sekaqinisekiswe nguNkulunkulu ngensika yemlilo nekuthi bekathi kuthi bekafakazelwe ukuthi uyinceku yaNkulunkulu yekuba hola baphume futhi ngaphambi kokuthi baye eveni ngaphambi kokuthi bangene mosi wathi manje lamavi lengiwakhulume kini ngibita lizulu nemhlaba ukuthi libe ngufakazi kini uma nengeta lutho kulo noma nisuse livi linye nje kulo aniyuhlala kule live lelo inkosi uNkulunkulu leninika lona ngakho nami ngisho kanjalo egameni la Jesu Kristu ningengeti lutho ningesusi nifake imicondo yenu kulo wena shana kuphela lokushiwoko kulawo mathepu yenda lokho kuphela inkosi uNkulunkulu leyale kuthi kwendiwe ungengeti kuko Bekahlala njalo uyasigcina sethembiso sakhe kithi sonke sethembiso lasendile usigcinile ngabe uke wanitshela ukuthi utokwendeka indlo lethithi yenteka sibili na ngiletha emazulu nemhlaba embikweni namuhla ngensayeya ngabe uNkulunkulu uke washo noma yini langakase wayigcwalisa futhi wenda lokho impela lathithe uyosendela kona na Ngabe ukwenda ngayo leyo ndlela impela lathithe uyokwenda ngayo na kunjalo impela ngaloko ke uyochubeka akwende vele ungengeti nje kulo ungathathi kulo kholwa ngiko nje kuphela bese uhamba ngekuthi thoba embikweni kwenkosi uNkulunkulu wenu ngoba sisondzela ekungeneni kulelo live khona ke awusayophindze ubuye awusayophindze ubuye kulokuphila lokufuthi uyobuya njengesidalwa lese singayophindze sife uyobuya uma sono sesacethwa nya lapho sathane sekaboshiwe futhi uyophila kulomhlaba iminyaka leyinkulungwane inkosi uNkulunkulu wakho lakunike yona ngoba labalungile bayodlala ifa lemhlaba ubusisiwe lo wenda yonke imiyalo yakhe kuze abe nelilungelo lekungena kuleli dolobha Ngoba ngaphandle kunebathakathi baqhamba imanga ingwadla netinja abayongena kuwo kodwa dala abahlengiwe nalabo labahamba ngekwemiyalo yakhe kuphela Musa kuthatha lenye indlo lensha tindiza yonke indzawo futhi tiyoba ngetulu kwaloko lokutako kodwa ungalokothi uthathe letindlo leti letinsha inkosi uNkulunkulu wakho seyikutshelile lokuliqiniso inkosi uNkulunkulu wakho ikuqinisekisile lokuliqiniso ngelivi lakhe nangemoya wakhe akuyi ngeligunya akuyi ngemandla kodwa ngemoya wami futhi umoya uNkulunkulu ufuna labo labatomkhonda ngamoya nangeliqiniso livi lakho liliqiniso futhi uqinisekise ngalokucacile ukuthi Jesu Kristu Unguye itolo namuhla naphakathi unibonisile imbewu yakusihlwa unembulele nini evini uyifakazele kini ngamoya wakhe ungalokothi usungule noma utame inhlangano ungazami kwakhela etuka noma yini lenye kodwa hlala utithobile embikwe inkosi uNkulunkulu wakho ngoba kubukeka kwangathi emagede atawuvulekela evende sethembiso masinyane Ngako asingene ngekuhlabela kweliciniso nangenhokodo lapho umlobokati nemiyeni bathatha indzawo yabo esihlalweni sebukhosi hlalani ngekuthi thoba hlala ngeluthando kanzanani ningabi nalutho emkhathini wenu uma ubona ukucubuka lutho enhlitweni yakho lolungeluhle mayelana nalomunye umuntu kususe lapho ngekusheshsha ungavumeli na sathane uyokwenda konke lokusemandleni kungena emkhathini wenu niyabona na ningakuvumeli lokho kwenteke kungachamuka umfo lo ngumphaqambili futhi etame kukususa kulo ucabanga ukuthi bebangakhuluma kabi ngamose bamkhiphe ebukhoneni bankulunkulu lapho bekeme khona futhi alibonile na cha mnumzane cha asisusi kulo noma sengethe kulo ligcine nje linjengoba inkosi ishito Asifuni kwasahlelo, asifuni kwasathinhlangano, asifuni kwasanzondo, asifuni kwangcabano, sifuna uNkulunkulu, futhi ulive. Manje asikhothamise inhloko yethu. Oh uNkulunkulu, ngibuka yonke indzawo ngeliso lakamoya, ngetama kubona ukuthi kwentekani. Ngibuka livi lakho, indlela leliqiniseke ngayo, ngendlela lelifakazelwe ngayo. Yonke indlela kusukela eminyakeni lengemashumi lamathathu nakuthathu lendlula endasi lapha emfuleni. Loko lowakusho, uthi naku lapha, emva kweminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu, uthi wenda kona loko nje lowakusho, uthi wende kona loko lokushito.
Lord, far be it from us.
Ngozi makube khashane nathi kwetama kubunciphisa noma sikwende kube kukhulu kuphela sikugcine ngendlela lokwende ngayo sihambe nje ngekuthi thoba sikulandzele laba ngibo Nkosi lobanikethe kule nkonzo ngaphandle kwabo bonke labo labalala esiveni umhlaba wonke jikelele indzawo de kungcwaba lapha ibambe labanengi balabo labalindzile bangcwele lababusisiwe Kodwa kunjengoba kwashiwo ukuthi thine lesisaphila futhi sisasele asinakubendulela labalele licilongo liyokhala labafile bayovuka kuqala khona ke siyohlwithwa kanye nabo lapho inkathimulo yaNkulunkulu iyoba semhlabeni iyokusitha libandla ilisuse emhlabeni awuyolibona ngisho selihamba babe uNkulunkulu Bagcine laba etandleni takho babakho ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi siyohlale sihamba ngekuthi thoba embi kwakho asathi ukuthi kutawuba kutse kangakanani asifisi nekwathi ukuthi kutoba kutse kangakanani akusiwo umsebenzi wethu loyo ngumsebenzi wakho akusito intsando tethu kwathi ukuthi utofika nini kuyintsando yethu Nkosi uhlala sitithobile uze ufike bese sihamba nawe Usifiso sethu ngawe ukuthi utibonakalise kanye ngesikhashana babe emkhathini wethu kuze sibone ukuthi sisahamba nawe sithethelele tono tethu letendlulile sihole futhi usivikele kubo bonke bosochaka badevela labetako sihole futhi usicondzise onkulunkulu babe wethu Zethelele tono tete futhi usisite ukuthi sibe bantwana bakho sibantu labampofu labaphansi sibalahlwa etinhlanganweni talomhlaba emahlelweni alamasonto siyakubona kuphela futhi siyakubonga ngokubona ngemehlo akamoya evindako kubona sikhathi sekugcina ngoba tonke letinto letu kumele tifike kuloko kuphihlitwa ngematshe lokukhulu lokuvela ezulwini sisite Nkosi ukuthi singabi lapha ngalolo suku kodwa sibe sesihambile saya ebukhoneni bakho sindizele esifubeni sakho Philisa labagulako nalabahlaselekile Nkosi siyakhuleka ukuthi kusihlwa utosinika inkonzo lenkulu kwangathi kungeke kwaba khona umuntu lobuthakathaka emkhathini wethu ngenxa yebukhona bakho Nkosi kwangathi inhliziyo yethu tingachubeka njalo tiqiniseke kuwe futhi siyathi Nkosi ukuthi imali impahla indoda elive atisho lutho tikwesikhashana nje Yonke kumele tisuke imisebenti yethu indzawo yethu mangani bethu konke kumele kushabalale noma ngabe sinjinge kangakanani noma siphuye kangakanani noma sithume noma asikathume kangakanani kumele konke kuhambe kodwa yinye into bukhona bethu lapha lobubambelele kuyo lowo nguJesu Kristu ngakho uNkulunkulu masibeke eceleni konke lokukwesibili bese sibambelela kuye futhi ulivi siphe kona Nkosi livi leliqinisekisiwe lelihora livi leliqinisekisiwe etinsukwini taMosi kwakunguJesu livi leliqinisekisiwe lelusuku lwaIsaya Eliya Johane bonke kwakunguJesu Nelivi leliqinisekisiwe namuhla nguJesu lo nguye itolo namhlanje phakathi sisite Nkosi ukuthi sikukholwe lokho sikubone lokho bese sihamba kuko sikucela egameni laJesu sisakhothamisa etinhloko tethu angathi noma bakhona yini lapha longangazi ngekweliqiniso ende lokho lokukhulu lokukodwa lokwenele konke uyalikholwa kodwa kulikholwa nje kuphela akukeneli Ngiyakholwa ukuthi umkami bekayindombatana lekahle bengimathi uyise unini bengimathi iminyaka neminyaka bekaphila impilo lecondzile bengikholwa ukuthi bekangwesifazane lokahle kodwa bekungamende abe wami akazange abe wami waze yena ngamemukela naye wangemukela manje Jesu ufuna ukukwemukela Beungeke wamemukela ube ingcenye yelivi lakhe na uma be usengakakwenti lokho nisakhothamise inhloko tenu netinhliziyo tenu tikhotheme ngiyethemba ayikho indzawo yokubithela ialtar lapha angikabajaki kangako na kanjani ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyandivakashela lapho nikhona ngicela niphamise tandla tenu uthi mina ke uGranham ngikhumbule emthandazweni ngifuna kwenta njalo uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise he tandla tibonakala ndzawo tonke Ngifuna kuba njalo. Nkulunkulu akubusise mnakethu. Akubusise mnakethu nonke jikelele. Ngifuna kuba nguloko. Nkulunkulu abusise. Ngifuna kuba nguloko ngekweliciniso. Ngiyakubona. Yebo ke manje buka mngani. Kungaba khona lokuncanyana lokuthide. Uma ungesiko lokho, ngakho ke kusho ukuthi kukhona lobambelele kuko. Ngaphandle kwalolu usethutane nako uyakubuka uyakubona nikubonile iminyaka ngeminyaka kwenyuka niyakubona sekuyavuthwa manje uma lokho kusho konke kithi futhi akukho lutho lolunye futhi loliyohlala isikhathi lesithe ngaphandle kwalolu yini ungasuki kuloko lebe ukathi ukubuka ubambelele kuye na lo insika yako konke kuphila konke lokutako kunguye ungeke wakwenda lokho sisakhuleka ndzawonye na uNkulunkulu othandzekako Njengoba tandla temadotsa besifazane bafana emantombatana ngisho nebafundisi imbala baphakamise tandla tabo bebafuna kusho ukuthi bafuna ukuthi imelela batungelede inkosi yethu kepha noko kubonakala kwangathi bangeke bakhone kukwenda kukhona lokubathonsela ngalapha nangalapha ya kungaba lihlelo kungaba ngumuntu kungaba sono kungaba indlo letsite labayifihle enhlitweni yabo angathi Nkosi ngulo wadiko noma ngabe kuyini kwangathi manje Nkosi lapho ubabita labanye sewucedzene kubabita bona sebakho futhi usababita kwangathi bangasuka kuloko leso sono lesithandzelako njengoba iBhayibheli lasho masilahle leso sono lesithandzela kangaka kithi kuze sigijime ngekubekethela kulokucutselana lokuhleli embikwethu sibuka e loko emsebentini wethu ehlelweni lethu enhlanganyelweni yethu emikhandlweni kuKristu umqalisi nemphelelisi wokukholwa lesinako kuye. Yenda lokho babe, wendele thini namuhla ngoba sikucela egameni lakhe nangathi imulo yakhe. Manje sebakho Nkosi, yenda kube njengalokhu ubona kufanele. Yenda kithi njengalokhu ubona kufanele. Sesibakho egameni la Jesu. Amen. Yam tsanza. Yam tsanza. Ngoba wangitsanza kuqala. Wangitse ngeli sinziso esihlahleni sasekhavari. Senikhohliwe ngelidina na? Senikhohliwe ngebantwana ukuthi bakahle yini lengaphandle emotweni noma cha? Ngabe senikhohliwe ngako konke lokwendlulile futhi nacondza loko lenikumvako manje na? Kuyaphatheka embikweni lusuku nelusuku, niyabona na? Loko akube insika yanoma yini, akuthi konke lokunye kwale tindvo kusuke batobhubha noma kanjani. Oh, hlala njalo umlandzela nje, niyabona na? Njenga Elisha lowalandzela Eliya, asimlandzele ngoba kumele sihlwitselwe etulu nathi ngalelinye lilanga. Sibonile inqola yemlilo lemkhiphe ethuneni. Siyayiva manje emkhatsini wethu. Ngalelinye lilanga utothukulula emahashi etihlahleni siyetulu. Awumthandzi na? Wangitse ngeli sindi so esihlahleni sasekhavari. Oh, ningeke nje navele nivale emehlo enu futhi nimbone alenga laphayana. Tsanza. Ngubani lomunye lengingamthanza na? Tsanza. Ngoba wangitsanza kuqala. Uthi wangitse ngeli sinziso esihlahleni sasekhavari. Sonke sikhathi uma ngibuya ekhaya kuba khona losahambile. Ngike ngihambe tinyanga letimbalo ngibuye kukhona losahambile. Ngiyathabuka sonke sikhathi uma ngibuya. Kulele linye lilanga umfana lebengifunda naye bekehla ngesitaladi wathi, "Hello Billy." Ngambuka bekangumfolo obukekako anetinwele letimnyama leticwebetelako tikanywe tabhekiswa emuva. Manje setimhlophe njengeliqhwa. Bekaconze kahle sisu siphume kahle kanjena. Ngathi, "Hello Jim." Ngambuka ngathi vela enhlitweni yami ngacabanga, "Nkulunkulu, loyamfana kanye nami, leyandvotsa nami simnyaka munye naye." Ngako ke ngiyathi kutsi tinsuku tami tibaliwe. Ngiyathi kutsi athi setinze kangako. Ngiyacalada ngicabange. Ngendeni Nkosi na? Ngiside. Angifuni kukuhambela ngembili wena. Ngifuna kuhlala ngco emva kwakho. Wena ngihole. Ngiyabuka futhi ngicabange. Sengineminyaka lengemashumi lasihlanu nesithupha budzala. Oh he, kungeke kusaba kutse. Futhi ngibuka phansi ngibona umngani wami lolungile, Billy Dodge, lohleti lapha ya. Uneminyaka lengemashumi lasikhombisa nakubili noma emashumi lasikhombisa nakuthathu budzala. Ngiyacalada ngibuka labantwana. Bacabanga kuthi yebo ke, ntolinza ngize kube mdzala njengeminakethu Branham. Ngida kucabanga lokho. Sithandwa, kungenteka ungakuboni lokho. Ngingabatha impela kuthi ungakubona. Niyabona na? Kodwa ake ucabanga. Uma mnakethu Billy Dodge asaphila kuze kube ngulolu suku, uyondlula emakhulu ebantu labaneminyaka lelishumi nesihlanu, lishumi nesithupha budzala, bafa ngelihora ngelihora. Ngako kwenda mehluko muni kuthi uneminyaka lemingakhi na? Wendani ngalelihora lophila kulo na? Umendela ini Jesu kulesikhathi lesi na? Niyabona na? Oh, ngifuna kumbona. Ngifuna kubona leli hora. Ngibuke ngibone yonke leyo mitimba lemidzala iguculo. Ngibabone baguculwa ngesikhashana ngekuphatima. Uma lokho kungenjalo kusho ukuthi sibantu labatiwula nje. Dlani unathe futhi uthokode ngoba kusasa utawukufa. Niyabona, unjengesilwane nje uyafa uye eluthulini bese kuphela kanjalo nje. Kepha kukhona lofako. Longasayikufa umphefumulo lohlala kuwe mnakethu. Sesicedzile nekuva lokuvela ezulwini. Sikubonile kufakazeleka. Siyathi ukuthi uyaphila nemvuzo walabo labamfuna ngekutimisela yena. Manje malunga emtimba kaKristu, sisalihlabela futhi. Ngifuna nike nihlale etitulweni tenu, nichawulane tandla lomunye nalomunye, sisalihlabela futhi. Chawula umnakenu thathe wena. Yam Sanza Mova
Richard Mine
Putwang ite Neli Sinzi So Estatlen Sase Calvary. Ngabe niyamthanda na? Kanini amen. Ngabe niyalithanda livi lakhe na? Kanini amen. Niyakuthanda kwenta kwakhe na? Kanini amen. Ngabe niyawuthanda umtimba wakhe na? Kanini amen. Ngako ke niyathandzana. Amen. Kunjalo. Ngaloku bantu batawukwathi kutsi nibafundzi bami uma nithandzana lomunye nalomunye. Manje ngibeke tandla tami kulamaduku uma niwafuna ngaphambi kwalobusuku lobo. Ngitocela umnakethu Richard Blair, uNkulunkulu uphendulile umkhuleko wakhe yena nemnakethu lapho. Bakhuleka ngaleli linye lilanga, ukuyisa lo mfanyana lohleti emkhatheni wethu namuhla, lophilayo, ngenxa yelukholo lwabo kuNkulunkulu. Manje ngitocela ukuthi asikhiphe ngelivi lemkhuleko emizuzwaneni lembalwa, kuze sibuye futhi kusihlwa. Sekuyimizuzu lesihlanu ishayile insimbi yelishumi nakubili, ngekusho kwalela washi. Kuthi ngithanda ukuthi nibuye futhi kusihlwa uma ningakhona, uma ningaba sethutane, uma sekufanele niye ekhaya, kwangathi uNkulunkulu anganichuba emgwacweni wenu, kuthi anisite, kuthi anivikele, uma ningakhona kuhlala, futhi nifuna kuhlala, nemukelekile kuthi nihlale, uNkulunkulu abe nani manje. Size sibonane. Size sibonane. Size asiphakamisele tandla tethu kuye. Sibonane etinyaweni ta Jesu. Size sibonane. Size sibonane. Nkulunkulu abe nani. Size sibonane futhi. Ngiyo indlela yekuphuma endlini yaNkulunkulu ngekuthandaza ngekutithoba. Sethemba ukuthi sitohlangana futhi kusihlwa. Uma singahlangani, uNkulunkulu abe nani, size sibonane futhi. Asikhothamise tinhloko tethu manje. Mnakethu Blair.